Kodwa ndimangaliswe kakhulu kwi kwabethu abancinci abasafikisayo ngalentsasa abancinci niyayazi abancinci Fefe no Fifi abancinci aba niyayazi abakwishumi elinesithandathu kwaye bayeza ebandleni niyayazi malunga amantombi amancinci malunga noba budala bafuna ukukhangeleka bahle niyayazi bona niyayazi iinwele zijijekile konke phezu kweentloko zabo ndibaqaphele bona njengoko bendishumayela ziqhubeka nje zisoluleka ukwehla zisoluleka ukwehla kwaye emva kwethuba bebezivuthela ukuzisusa ebusweni babo ubujikojiko bonke bolulekile intombi kadada edowning encinci kwaye ndayiqaphela kwaye encinci kamzalwane uCollins ngubani igama layo encinci Betty uBetty omncinci ndiye ndabuyihleka kancinci kum kodwa ndibubonile bonke ubuhle niyayazi konke kulungisiwe kwaye ngoko ngqo ibe ile kuhle mazisikelelwe iintliziyo zenu sithandwa nibahle kum nakanjani injalo loo nto ubuhle ngumoya omhle oyakuthi uze kwaye uhlale emihlanganweni njengala hlobo kwaye umamele kwivangeli koko kwenza intombi ibentle kwaye ndicinga nayiphi inkwenkwe yenene efaneleke itshatwe icinga into ekwanye enkosi mhlekazi kulungile oko umntu othile uvumelene nam okokuba oko kulungile ndiyakholwa ukuba oko yinyaniso ngoko akumangalisi oko ndityhile ngqo uDaniel Isithoba xana bendivule ibhayibhile yam ngoku ndisoloko ndixelela wonke ubani sanukukhulula iidyasi zenu abanemigqobho kwiihempe zabo ke ndiyathemba eyam ayinawo kodwa ndilibonile ixesha xana bendingenakho ukuyikhulula inomgqobho ehempeni ngokuqinisekileyo ngokwaneleyo kwaye ndiyaqikelela lena ayinawo ngoku ow okukokwam si kwaye ndiyakholwa esihlwele sikuxabisile ukuba khona kukamoya oyingcwele ngale ntsasa kwaye sibuxabisile ubudlelwane kunye nobukho bomnye nomnye okunjani ukuba kuhle okunjani ukulunga kunjani ukuba kuhle bokuba abazalwana bahlale kunye kumanyano kunjenge-oli yentambiso elungileyo ethi ihlele ezindevini zika-Aron konke ukuya kumqukumbelo wengubo yakhe ndiye ngaya ngaphaya ukuya kutya namhlanje ngaphaya eBlue Boar kwaye ngubani endithe ndamfumana ngaphaya ngaphandle komzalwane uBill apha kunye nodade uDouch behleli phaya nje ukutya ethile yengcono ukukhangeleka inkukhu egcadiweyo endakhe ndayibona nokuba nexesha elimnandi nje ukubila kanye kuyo niyayazi ndaya kumgangatho ongentla ndaze ndadibana nengxenye yebandla phezulu phaya kwaye babefuna nokuhlawulela idinala yam ngoku oko bekukuhle kakhulu ndiyakuncoma okuya xana ndafika ekhaya nako kusiza uBilly kunye nebhokisi yeetumato athe umntu othile wandizisela yonke indlela ukusuka kweli yalihle lipholileyo iphondo iGeorgia ezantsi phaya apho kupholileyo ezantsi phaya bayandixelela malunga neli xesha ngoko ndahlangana nomfo omncinci ngaphandle ndandiphuma kumadliwano ndlebe ngale mva kwemini kwaye ndisehlela ngasebandleni malunga neyure enesiqingatha edlulileyo kwaye omncinci ongathi mtsha umfo ngaphandle wathi ndathi kushushu wathi ngenene kunjalo ndandimazi ungosuka eGeorgia ke wathi ngokuqinisekileyo kushushu ezantsi eGeorgia ke sizama ukubaleka indawo eshushu ngakumbi asinjalo koko esilapha ngenxa yakho enkosi kakhulu zihlobo ngabo bonke obubele benu bendiyakwenza ntoni ngaphandle kwenu nje yintoni ebendiyakuyenza ngaphandle kwenu ukuba bendingenamntu ondithandayo kungekho mntu obeya kuphulaphula kumyalezo wonke umyalezo wam uya kuba yinto engeloncedo konke andinakushumayela kwiipali zemfonomfono nemithi bezingayikuwuqonda ke kufanele kube sebantwini abafana nani nonke abaya kuza baze bawuphulaphula kwaye xana nisiza nize nihlale kwindawo eshushu efana le kwaye yona umfazi wam uthe uphantse watsha emva phaya ngale ntsasa kwaye ukubona abantu kwaye ngamanye amaxesha abantu abagulayo abahleli kuyo imihlangano efana naleyo uThixo aninike elihle ikhaya eluzukweni kumthandazo wami. Kwaye ndiyathemba nje kwaye ndithembele ekubeni yena uyakukwenza okuya. Ngoku masibone idyasi yam umntu othile uyithabathele ngapha kwaye ndifanele ndenze ukufunda okuncinci ngobu busuku. Bangaphi abazonwabeleyo iindawo zokuqala zoku? Oh, ukuba nje bekungekho shushu kakhulu besiya kuqhubekeka nje siqhubeke kuyo iveki kunye nencwadi yesityhilelo. Ndiyayithanda nje yona, ndiphila nje kuyo. Kwaye thandazani ngohlobo ngam ngale veki ngokuba icawe elandelayo ndim. Inkosi ithandile, ndifanele ndihlangane nokuya ndibeka ezo veki kunye. Kwaye leyo yinto ethile endingazi nto malunga nayo. Kwaye ke ndiza kuthemba nje inkosi okokuba iya kundiphendulela. Kwaye ndifunde amadoda aliqela ahlukeneyo athe athetha ngayo, awabhalayo ngayo. Ndifundile imibhalo engezantsi apha kaGqirha Schofield, isifundiswa esikhulu. Kodwa ngokuqinisekileyo andibanga nakho ukuvumelana naye kwizinto ezininzi zemibhalo yakhe engezantsi kuba andinakho ukuyibona apha ifanele yenze umfanekiso kakuhle. Ngoku ukuba ububeka njengomfanekiso osikwe waziziqwentshane iphazulu kwaye into yokuqala oyaziyo uthi oh, oku kungena phezulu apha, hayi ndiqinisekile oku kungena phezulu apha kulungile. Ufanele ujonge ngapha kungqamaniso lakho ukuze ubone into oyenzayo. Kwaye ngoko ukuba akuyenzi uyakwenza umbonakaliso wakho uphixane. Ngoku kungathini ukuba ubuthabathe ubunomfanekiso welikhulu elihle iphandle kwaye inkomo isitya ingca kumphezulu womthi? Ngoku oko bekungayi kuba kokulungileyo, bengayi kuba njalo kuba ayityi ngca kumphezulu womthi. Ke leyo yindlela eyiyo ukuba wena umoya oyingcwele awubeki esiyasibhalo kunye. Ngoko ufumana wonke omkhulu umfanekiso wentlangulo oko koko sikufunayo inyaniso. Kwaye de siyazi inyaniso siya kuyiyeka. Kwaye ngoko xana uThixo esinika inyaniso kulungile, ngoko ndiyakuthetha ngayo. Niyayazi ntoni? Ndiyaqikelela umzalwane uRoy Slaughter kunye nabathile oomadala apha abaqalayo emva ngaphaya kwixesha eladlulayo kwakukho malunga, ndiyaqikelela, eyokuqala emithathu okanye emine iminyaka yolungiselelo kanye apha emnqobeni. Bendingayi kwa ukushumayela kumxholo wesihoko ngokuba be bendingenakho kuyazi nokuba ibe iyindawo evuthayo nokuba ibilingcwaba. Kwaye ngalo lonke ixesha ilizwi lithetha ingcwaba bendiya kufumana inguqulelo ithi ihadesi, ihadesi lingcwaba. Lonke ixesha ithetha ngesihoko ihadesi ingcwaba. Kwaye ndiye ndayiyeka de ndafumanisa into ebendithetha ngayo. Emva koko ndashumayela ngesoko. Ke xana ndafumanisa ngenene umfanekiso opheleleyo ndaze ndabona apho ibikhoyo ngokuba ndivakalelwa ukuba umlungiseleli unoxanduva kuThixo oko akuxelela elabantu ngokuba baza kubambelela kanye kokuya. Kwaye ke ngoko kungathini ukuba ndingabenza babambelele kwindawo engalunganga kuze emva koko ixesha lifike apho okwakubambelela kungasayikuma, yabona? Kwaye kulaa mbono inkosi eyandinikayo ngexesha elithile eladlulayo xana ezo zigidi, xana lowa ethetha kum wathi uya kugwetywa kuqala ngevangeli oyishumayeleyo, ndathi ndishumayele into ekwanye uPaulos ayenzileyo kunye nabo bonke. Kwaye zonke ezo zigidi zamazwi zadanduluka siphumle koko, yaba njalo, yabona? Injalo. Ke ndifuna ukuqhubeka ngobu busuku. Ngoku ke asisayi kuba bade kwaye sanukulibala ngoku. Ngale ntsasa ndifumene imibhalo emincinci apha. Ngale ntsasa ndithethe ngoDanyeli ekuthinjweni uGabriyeli esiza kuye kwaye wamyalela ngexesha elizayo. Oko koko besinako ngale ntsasa umyalelo wexesha elizayo. Ngoku ngobu busuku sithetha kwisizathu esintlantlu ntandathu sotyelelo lukaGabriyeli kuDanyeli. Kwicawa elandelayo inkosi ithandile ukubeka iiveki ezingamashumi asixhenxe apho sifanele ukuba khona kwisimo sexesha kwaye kuphi apho simi khona ngoku ukuba singafumana nje okuya size sikuqinisekise ngokuchanekileyo ngoko siyakuyazi nje iyure esiphila kuyo ngoko asiyikuyazi yena uza nini akukho namnye uya kukwazi oko uYesu akayazi ngokwakhe wathi akayazi wathi kuphela nguba kuphela okwaziyo okuya nkqu neengelosi aziyazi namnye kuthi waziyo xana esiza kodwa singachaza iyure eyakuthi ixesha esiphila kulo siyazi nje kukufutshane kangakanani esinokuba sikuko ngoko ukwenzela okuncinci ukoleka ngokuba amakhwenkwe athabatha iideyiphu zale oomatshini bayasebenza emva egumbini kwaye iideyiphu kakade ziyathunyelwa yonke indawo ngoko isifundo sale ntsasa emveni kokuba sihlalutye ukubuyela emva kwisahluko sesine nesesihlanu ngoko sicinge ukuqala ngesahluko setoba sikaDanieli kwaye ngoku ngobu busuku siyaqhubekeka ngesahluko setoba phambi kokuya kuso masiqubude iintloko zethu okwethutya kwaye sithethe nombhali welizwi thixo wethu onobabalo siqinisekile ukuba wena wazi nezicamango zentliziyo yethu wazi isizathu sokuba sibe lapha kwaye wena uyayazi ukuba asikhange seza ngobu busuku ngokuba nje sicinge iya kuba yindawo emnandi yokuza ukuthabatha ukuphumla okuncinci kwemva kwemini bawo andikholelwa kukho namnye umntu apha ongeso sizathu ndiyakholwa ukuba silapha ngobu busuku ngokuba sinyaniseke ukufa sithembeke kwaye sifuna ukwazi uitho inkosi siyakuthanda wena nkosi kwaye siyalithanda ilizwi lakho kwaye ukuba le ndawo othe wena wasibonelela ngayo nje uphahla phezu kwentloko yethu kunye nezi zitena sinombulelo kuwe ngendawo kuba siyakholwa ukuba kukho ikhaya ngaphaya kwesibhakabhaka apho siya ngalandlela kwaye sicinga ngoba obethu bangaphambili abangazange baba nalo kwaneli chama kwaye isenza siqubude iintliziyo zethu ngeentloni nkosi zokuba nkqu sikhalaze ngoku bawo siyathandaza ukuba uya kusivulela ngobu busuku isibhalo yiza hamba ecaleni lakhe ngamnye wethu njengoko sisehlela ngale ndlela ngobu busuku thetha nathi njengoko wenzayo kwabo babesiya e-Emmaus besuka eYerusalem okokuba xana inkonzo igqithile ngobu busuku singaya kumakhaya ethu ahlukeneyo size sithi bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kuthi njengoko besimva yena ethetha ngelizwi lakhe sikelela ukufundwa sikelela imizamo yam etyhafileyo nkosi vula umlomo wam kokuyinyaniso uze uvale koko kungalunganga kwaye fumana uzuko kuwe nozuko ebantwini bakho ukuze babe nokubona iyure esiphila kuyo kunye nokusondela kokuza kwenkosi uYesu kuba sikucela kwelakhe igama likaYesu Kristu amen ngoku ukubuyela emva kwizibhalo zethu kwethutyana sifumanisa ukuba uDanieli ebesekuthinjweni 68 eminyaka ubude icinge loo nto ngoku wena nephepha nepensile yakho ongakhange uyifumane ngale ntsasa ungayichola ngobu busuku kusuka ku-AD 606 ukuya ku-538 thabatha 538 ukusuka ku-666 ufumana 68 iminyaka uDanieli ekuthinjweni kungekho bandla lokuya kungekho zintshumayelo zokumamela kwanto kodwa wayeneencwadi ezithile iincwadi ezisongwayo ezithile owayethe umprofeti wangaphambi kwakhe waziprofeta kwaye yayinguyeremiya ngoku ngeli xesha esekufundisiseni izibhalo wabona ixesha laliphela okokuba ixesha la-70 kwaye uDanieli wakholelwa ngenene lonke ilizwi awathi uYeremiya umprofeti walithetha kwaye Ndicho koko kwibanga lam ngolu suku. Ingaba sifanele sikholelwe abaprofeti bethu? Ewe mhlekazi, kuba ilizwi lenkosi leza kubaprofeti bano itsho inkosi. Kwaye umprofeti wenyaniso akasokuze anxaxe kwilizwi lomnye umprofeti, abasokuze balenze lona litsho into ethile lona elingayithethiyo. Bayakutsho ngqo oko umprofeti wenyaniso akutshiloyo, oko kubenza umprofeti. Ngoko xana befumana okuya baze ngoko bachaze kwantlandlolo oko kuya kuza, besazi oku ngoloyiko entliziyweni yabo, hleze batsho into ethile engalunganga kwaye ibe nokukhokelela umntu othile ekuphambukeni. Asizange sifune ukwenza oko. Sifuna ukuqiniseka ngokuqinisekileyo ekubeni sifumene ilizwi lenkosi ngaphambi kokuba sithi itsho inkosi. Yabona, kufuneka iqiniseke umyalezo ongqalileyo usuka kwitrone kaThixo, okanye akufanele sitsho. Ngoku ngeli xesha esekufundisiseni izibhalo, wabona ukuba iminyaka engamashumi asixhenxe yayiphela ke ekubeni yena ephaya iminyaka emashumi amathandathu anesibhozo, kushiyeke iminyaka emibini kwixesha elizayo ade uThixo abuyisele abantu bakhe emva kwilizwe elilikhaya labo. Ngeli xa esemthandazweni sifumanisa ukuba kwabakho ingelosi enamandla eyeza isuka ezulwini. Ingaba nabani angabiza igama layo? Gabriel. Kwaye yena yingelosi kwibandla lamaYuda. Bangaphi abakwaziyo oko? Naphi na nguGabriel. UGabriel sisithunywa kwibandla, ibandla lamaYuda. Weza kuMaria, yena weza kuZakhariya. Kwasoloko inguGabriel. Kwaye yena ungomnye wezinkulu ingelosi zezulu. Kwaye yena akaziselanga na umzalwane wethu uDanieli ongako umbuliso usuka kuThixo? Oh Daniel, othandeka kakhulu, ingaba oko akuyi kukwenza ube mnandi ukucinga ukuba uThixo uyakuthanda? Ukuba bendingathandwa kakhulu, bendiyakuthanda nje ukwazi ukuba ndiyathandwa kancinane phezulu phaya. Ubungayi kuba njalo ngokuqinisekileyo nje uhlobo lwe yena ucinga ngam, isihlandlo esinye exesheni biya kundenza mna ndifune nje ukudanduluka. Ukucinga ukuba yena nkqu uyakhathala ngam, kwaye sinengqiniseko yokuba yena usikhathalele, ngokuba ngelixa sasingaboni uKristu wafa endaweni yethu zalwana. Kwaye ngoku sasingaba semzini kuThixo, ngoku usenze sakufutshane noThixo kwaye wasinika isinyaniseko sosindiso lwethu, oko kunguye uMoya oyingcwele. Kwaye nokholo phaya olusiphakamisela ngasentla kwizinto zehlabathi, kwaye sikhwele kumphezulu wayo, oko kuluzuko. Akunjalo, kulungile. Ngelixa esemthandazweni uGabriel weza waza wamxelela ukuba kwakungekho kuphela iminyaka emibini ngaphezulu ngaphambi kokuba babeza kubuyela kwilizwe elilikhaya, kodwa wamxelela sonke isiphelo sohambo lwesasizwe. Icinge, sonke isiphelo sohambo, lonke uhambo lomhlaba uGabriel walichaza kuDaniel. Wathi wayethunyelwe ukuba axelele uDaniel le nto inkulu. Kufanele ukuba waziva kanjani la mprofeti? Kwaye wamxelela ukuba yayiziveki ezingamashumi asixhenxe ezazibekelwe phezu kwabantu ukuya ekutshatyalalisweni, eso sisiphelo sexesha ke yonke iphelile ukutshatyalaliswa. Wathi ziveki ezingamashumi asixhenxe, abanye babo bakuvumela oko kwiinyanga, abanye kwiintsuku, abanye hey ukuba njengenene ziveki, kukho kuphela malunga nesibini kunye nekota yonyaka okanye isinye kunye nekota yeminyaka yayo. Kwaye yabona wena phaya kulapho kufanele sifumanise kuze sinyaniseke. Iveki ezingamashumi asixhenxe zibekelwe phezu kwabantu bakowenu ngasizathu sini? Ngenxa yantoni? Ngabantu bakabani ezazibekelwe phezu kwabo? Abantu bakaDaniel, amaYuda. Kwaye yintoni ezazibekelwe yona? Hayi phezu kukaDaniel kuphela, kodwa phezu kwesixeko esingcwele sikaDaniel. Yabona, isixeko esingcwele sikaDaniel. Ngoku class, yayiyintoni isixeko esingcwele sikaDaniel? Yerusalem. Kwaye ngoku siza kuthabatha mhlawumbi singene kuyo ngobu busuku. Yayiphi iYerusalem? Kubani owayisekayo iYerusalem? Ngaba wakhe wacinga ngoko, ngubani owayisekayo iYerusalem? Yasekwa nini? Siza kufika kuyo emva kwethuba. Ngubani owaseka iYerusalem? Kwenkwe into nje eyintwanana encinci efihlwe ngasemva ekoneni, kodwa ngokwenene iyayixela. Ewe mhlekazi, ngubani owaseka iYerusalem kwaye yasekwa nini? Kulungile, kwaye eso sisixeko esingcwele sikaDaniyeli. Kwaye siyaqonda ukuba esasixeko sona ngoku esibe isisiqalekiso okwamawaka amabini eminyaka siyakwakhiwa kwakhona size simiswe kwakhona, kwaye unqulo lwetempile luya kumiswa nje ngokufanayo elalinjalo ekuqalekeni. Injalo loo nto, iYerusalem iyakuba njalo ngoku, kwaye kuyakubakho idini umnikelo wemini unikwele kwakhona nje ngokufanayo kwakunjalo ekuqalekeni. Siza kufika kubuninzi boku ya ndiyaqikelela ngobu busuku okanye ubuninzi bayo. Ngoku ndifuna nazi zihlobo ukuba ukubetha kwezi zinto ngokuqinisekileyo ndishiyelela imfundiso yeveki, kodwa nje uhlobo lokuyibetha ukuze xana imozulu ipholile okanye kamva kancinci, xana sifika kuloo matywini asixhenxe, izibetho ezisixhenxe, amaxilongo asixhenxe, zonke ezi zinto ndibe ndingabhekiselela emva ndize ndithi, niyakhumbula kwezi veki zingamashumi asixhenxe zikaDaniyeli, niyakhumbula isigaba sebandla xana lanyukayo nokwenzayo, kwaye ezi veki zingamashumi asixhenxe zikaDaniyeli ziquka ukusuka ukunyuka kwebandla kude kube sekubuyeni kwebandla, esasithuba siso esikuqukayo. Ngoku asizizo zonke iiveki ezingamashumi asixhenxe zikaDaniyeli, inxenye yazo iiveki ezingamashumi asixhenxe zibekelwe. Ngoku kwakukho isizathu esintlantluntandathu kutyelelo lwakhe emxelela oko kwakuza kwenzeka. Ngoku kwakukho isizathu esintlantluntandathu sokuza kwakhe. Ngoku ngowusuku ndicinga siya kushiya ngapha kwizibhalo zalapho besikhona ngale ntsasa, apho khona kwakukho isizathu esintlantluntandathu silapha. Ngoku sifumanisa ukuba kwakukho isizathu esintlantluntandathu esinye saso, ngoku masifumane isahluko sesine, umqolo wesine, umqolo wamashumi amabini anesine wesahluko sethoba sikaDaniyeli, kwaye siveki ezingamashumi asixhenxe ezibekwe phezu kwabantu bakowenu. Ngoku khumbula oko kuko konke uhambo lwamaSirayeli luya kuba kuko kulo mhlaba, zibekele iveki ezingamashumi asixhenxe zibekiwe nje kuko konke okubalelwe amaYuda, phezu kwabantu bakowenu naphezu komzi ongcwele wakowenu. Ngoko ke ezi veki zingamashumi asixhenxe ngoku sukuyiphosa iya kutyhila ukusuka ngelaa xesha ukuya esiphelweni samaYuda, kwaye kananjalo ukuya ekupheleni kweYerusalem kude kubekho isixeko esitsha sakhiwe. Ngoku ndiyathemba siyangena kuyo kakuhle kakhulu kunye nanzulu ngobu busuku, zibekelwe phezulu kwabantu bakowenu kunye naphezu komzi ongcwele wakowenu. Ukwenzela ntoni? Ukuphelisa ubugwenxa. Yintoni awamxelela yona ngoku? Wayezama ukufumanisa kudala kangakanani ziya kuba kuko. Ndiyayazi sekupheleni kwexesha ngokufana nesikuko ngoku. Nkosi, bangaphi kweli gumbi lokufundela ngobu busuku abakholwayo ukuba sisekupheleni kwexesha? Yithini amen. Nkosi, sisekupheleni ngoku, sizama ukufumanisa ngoThixo nje kuza kuba kudala kangakanani iya kuba kuko loluphi usuku esiphila kulo. Yiloo nto sibuyela emva size sichole abo baprofeti kunye nanjalo njalo, size sizame ukufumanisa apho sikhoyo, kwaye yiloo nto uDaniyeli awayenzayo wabubhekiselela kuThixo ubuso bakhe. Bangaphi abafunde uDaniyeli ithoba namhlanje? Phakamisani izandla zenu. Kulungile, niyawubona umthandazo wakhe, indlela awenza ngayo intlambululo yabantu bakowabo kunye nentlambululo yesiqu sakhe. Wayefuna ukuqiniseka ukuba ufumanisa kunini apho babuyela emva, ngokuba wayefuna ukwenza abantu balungele ukubuyela emva. Goku, into endizama ukuyenza ukufumanisa siya kunyukela phezulu nini. Siza senze abantu balungele ukunyuka okokuba silungele kwaye sibhekiselele ubuso bethu kuThixo ngemithandazo nezinxenxezo ukufumanisa. Nkosi, yintoni iyure esiphila kuyo? Sizibonile zonke ezi zinto zahlukeneyo zisenzeka. Sibona ihlabathi likwimbudembude, sibona ixesha likufuphi, umbhalo useludongeni, yonke into awayithethayo uThixo. Siyamva umongameli wethu ethetha ngenye imfazwe kanye ngoku isiza. Siva uqikelelo kuzo, kuzo iiyure ezimbalwa emva kwemfazwe kuqikelelwa ukuba izizwe aziyi kuba nto kuphela uthulu lwevolcano. Kwaye siyayazi sinayo ke sifuna ukwazi ngaphambi kokuba oko kwenzeke ibandla kufanele limke ke ngosi kuphi apho sikhoyo. Eso sisizathu ndikholelwayo ukuba yena uya kusazisa. Sibhekiselele ubuso bethu ukuze sifumanise. Ngoku kuqala masifumanise. Iveki ezingamashumi asixhenxe zibekelwe abantu bakowenu, umzi ongcwele, ukuphelisa isikreqo, kubhangiswe iso kuze kwenziwe uxolelaniso lwesikreqo, ukubuyisela ubulungisa abanaphakade, ukutywina umbono nesiprofeto, nokuthambisa ingcwele kangcwele. Eso yayisisizathu esintlantlo ntandathu sotyelelo lukaGabriyeli. Ngoku masiqaliseni inani lokuqala ukuba nifuna ukuyiphawula nina abaneepensile. Inani lokuqala ukuphelisa isikreqo, leyo yinto yokuqala. Ngoku ukuphelisa isikreqo sikaIsrayeli, ngubani owakreqayo kuThixo? Iya kuba kukujikwa kokungahloneli Thixo kukaYakobi. Ngoku ukufumanisa oku masityhile kwabaseRoma, isahluko seshumi elinanye kwabaseRoma. Size siqalise kumqolo wamashumi amabini ananye kwabaseRoma ishumi elinanye. Ngoku siya kwintoni? Ukuphelisa izikreqo kwabaseRoma ishumi elinanye amashumi amabini ananye. Kulungile, kuba xa uThixo engalichonganga elasendle isebe elalingubani uIsrayeli, lumka ke hleze kananjalo angakuchongi nawe. Ngoku ndifuna nina xana nigoduka nifunde sonke esi sahluko seshumi elinanye. Ndifunda nje oku ukuze phawulani sonke isahluko seshumi elinanye nize nisifunde. Anganichongi, khawubone ke ububele ubukhali bukaThixo kwabo bawayo, kodwa ngakuwe ububele ukuba uthe wahlala kobo bubele, okanye wena wonqanyulwa nawe wogawulwa. Kwaye bona kananjalo ukuba abathanga bahlala ekungakholweni bomiliselwa, kuba uThixo unakho ukubamilisela kwakhona. Yabona, kuxela ukuba kuya kubakho ixesha lokuba xana intlanga iya kunqanyulwa kwaye Israyeli abuye angene kwakhona. Kuba wena xana wagawulwa kumnquma ongowasendle ngokwemvelo intlanga, waza wamiliselwa ngokuchaseneyo nemvelo. Sasichasene nemvelo abasemzini singenzelwanga nceba, singenaThixo, singenathemba konke konke. Waye uThixo ngenceba yakhe ukusinika ithuba wanqamla uIsrayeli olilungisa ngenxa yezikreqo, waza wababeka ecaleni inta olulamileyo umthi womnquma, waza wazisa owasendle umthi womnquma onxaxhileyo ngemvelo. Komhle umthi kobeka phi na aba abangamasebe ngokwemvelo ukumiliswela kwabo kowabo umnquma. Kulungile, masifundeni. Kuba andithandi bazalwane ukuba ningayazi le mfihlelo ukuze ningabi zingqondi kwelenu ikratshi. Okokuba ukungaboni kwenzeke kumaIsrayeli kuwahlele amaSrayeli ide inzaliseko yentlanga ingene ade uThixo agqibe ngentlanga uSrayeli wayemfanyekisiwe baphuma baya esonweni nasezixoqweni ngokuchasene noThixo ngokuba uThixo wamfanekisa amehlo abo okokuze sihlonyelwe niyayifumana umqolo wama26 ngoku aze ngokunjalo ke wonke uSrayeli asindiswe uThixo wabamfamekisa ngabomi ukwenzela wena nam abanakho ukubona ngokuba uThixo wabamfamekisa kwaye wonke uSrayeli wenene uya kusindiswa yathini ingelosi uzuko ukuphelisa isikreqo sikaSrayeli ndize kunixelela ukuba kuya kubakho ixesha xana isikreqo sikaSrayeli siya kupheliswa uThixo uya kunqamla elasebe lasendle aze ahlomele kokuya emva eli yasebe lenene kwakhona Oh, ngamanye amaxesha yenza intliziyo yam ixhume ukubona abo bangamahlwempu abantu abalusizi benqanyulwe ngaphaya bengazi apho baya khona kwaye ukucinga ukuba uThixo kwinceba yakhe wakwenza oko ukuze ndibe nokusindiswa wamfamekisa amehlo abo kumesiya wabo wavala iindlebe zabo ukuze zingabi nakho ukumva yena nangoko bajonga kanye kwimimangaliso yakhe baze bajonga kanye kwimimangaliso yakhe nezinto awayezenza uMateyu ndiyakholwa esahloko se12 okanye esesibhozo okanye esahloko se12 wathi nakubeni uYesu wenza emininzi kakhulu imimangaliso noko babengenakho ukukholwa ngokuba uThixo wathi banamehlo kwaye abanakho ukubona kwaye baneendlebe kwaye abanakho ukuva ngaphandleni baya kubona ngamehlo abo kwaye beve ngeendlebe zabo ndaye ndiya kubaguqula kodwa ukuze sibe nethuba watsala umkhusane phezu kwamehlo abantwana bakhe yena wagcotha abantwana abangabakhe yena esithebeni waze wabasa ekuncipheni komoya ukuze abe nokufumanisa ukuze sibe nokuba nethuba lokuphila asinike ubomi umqolo wama26 kwakhona aze ngokunjalo wonke uSrayeli uya kusindiswa njengoko kubhaliweyo uya kuvela eziyoni umhlanguli kwaye asuse ukungahloneli thixo kwayakobi ewe uya kuza kwintaba iziyoni ngenye yezimini phezu kwentaba yeminquma baya kumqonda kwaye wonke uSrayeli uya kuyazi ukuba nguye iintlanga ziya kube zibhangile ngoko elasebe ebelihlonyelwe uThixo uya kuthabatha kulo isiqhamo ebesihlanganisiwe kwaye elasebe lasendle liyaku kwaye ngoku khumbula ngasemva apha njengoko nifunda wathi ukuba ezangcambu zazingcwele kwaye ezangcambu yayiyingcambu engcwele kananjalo isiqhamo esiphuma kula ngcambu ingcwele iya kuzisa isiqhamo esingcwele kwaye ukuba la ngcambu yayinguYesu Kristu owayeyingcambu nesihlumelo likaDavide ukuba obabomi babukuye bavela ngomnombo wobuYuda kwaye banqanyulwa kuwo kwaye amehlo abo amfanyekiswa ukuze thina sibe nokubona ubomi bethu iya kufuneka bulungelelane kunye nelasebe lisikelelekileyo Oh, ewe mzalwane, injalo loo nto. UThixo wabanqamla ngesizathu, kwaye wamfamekisa amehlo abo ukuze sibe nokuba nethuba lokubona. Wasinika ithuba, kwaye sihamba sijikeleza njengokungathi singabantu ababalulekileyo. UPawulos uyabaxelela apha, lumkani, nikwenza njani oko, lumkani. Ukuba uThixo akalichonganga isebe lemvelo, uya kuba nenceba yena njani kwisebe lasendle elisele. Ke siyajikeleza sithi ndingumrhabe ndingumwisile ndingumbhaptizi ndingumpentekoste oko akuthethi into kuThixo ufanele uzalwe ngokutsha ngomoya oyingcwele oza usuka kwingcambu kodwa yena uyeza ngokukhumbulani yena akathethi ngentlanga ndiphosa nje oku apha ukuze nibone apho intlanga zibe nethuba lazo. Kodwa uzela ukuphelise isikreqo, asiphelise ngoku ukuba sibuyela emva kuDaniel kwakhona, kwaye siya kufumanisa ukuba kuDaniel sifumanisa apha umqolo wamashumi abini anesine. Kulungile ukuphelisa isikreqo. Ukuphelisa ntoni? Ukuphelisa isikreqo sikaSirayeli. Yintoni isikreqo? Kukuhamba ngokuchasene nento. Isikreqo ngokuchasene nam kukwenza into engalunganga kum. Ukreqa ngokuchasene nawe kukwenza ukungalunganga kuwe. Ke uSirayeli wenza ukungalunganga kuThixo. Kwaye kule veki yamashumi asixhenxe yintoni eza kwenzeka? UThixo uza kuphelisa isikreqo sikaSirayeli. Ukuphelisa isikreqo iya kuba ukususwa kokungahloneli Thixo kuYakobi. Kuzemva koko wonke uSirayeli uya kuzalwa ngokutsha kwakhona, bonke baya kwamkela umoya oyingcwele. Ngoko okwesibini kubhaleni phantsi oko kwiphepha lenu. Singahlala ixesha elide kokuya, kodwa andifuni kuya kushumayela kuyo, nje ndifuna ukuthetha nani ukuze nibe nokuyifumanisisa. Xana singena kula matywini asixhenxe ngoko, niya kungena nje ukudlula kwibandla, ukudlula kumatywini, ukudlula kwizibetho, nize nazi apho simi khona. Kulungile. Okwesibini, kubhangiswe izono. Ngoku masifundeni kwakhona uDanieli ukuphelisa isikreqo nokubhangisa izono. Eso sisizathu sakhe sesibini sokuza. Kuqala ukuphelisa isikreqo sikaIsrayeli nokubhangisa izono. Kuphi na apho uIsrayeli wonayo? Kuphi apho benza isono sabo esikhulu? Kuphi apho bazahlulayo kuThixo? Ngoku phulaphulisisani, masityhile kungcwele uMateyu amashumi abini anesine, kwaye apha kulapho uIsrayeli wenza isono sakhe esibi. Apha kulapho wenza isono sakhe sokugqibela kunye nesizathu akule meko namhlanje. UMateyu, isahluko samashumi amabini anesixhenxe sevangeli kangcwele uMateyu, kunye nomqolo amashumi amabini anesihlanu wesahluko samashumi amabini anesixhenxe. Masiqale malunga nomqolo amashumi amabini ananye. Irhuluneli yaphendula yathi kubo, ngowuphi kwaba babini eningathanda ndinikhululele yena? Baze bathi, uBarnabas. Ngoku khumbulani, lowo nguSirayeli uBarnabas. UPilato wathi kubo, ndimenze ntoni uYesu ekuthiwa nguKristu? Phulaphulani kubo. Bathi kuye, makabethelelwe. Khumbulani, lowo nguMesiya wabo awathi uDaniel uya kuza. Khumbulani ngale ntsasa kwisifundo apha, uya kunqanyulwa, hayi ukuzenzela yena, hayi akukho nto wayenza. Makabethelelwe. Yaza irhuluneli yathi, kutheni? Bubibuni abenzileyo? Kodwa banqangaza ngakumbi besithi, makabethelelwe. Emva koko uPilato wabona akanakuphumelela, kodwa ingqokozela yenziwa. Waza wathabatha amanzi, waza wahlamba izandla zakhe phambi kwesihlwele esithi, ndimsulwa kwigazi lale ndoda ingenatyala, ziboneleni kuyo. Phulaphulani, nantsi impazamo yabo, nasi isono sabo. Baza baphendula abantu kwaye bathi, igazi lakhe malibe kuthi kunye nakubantwana bethu. Haya kulapho basenzayo. Wayephelisa isono sabo. Angayenza njani nantoni engenye kuphela kukubaxolela, esazi ukuba kwafuneka yena amfanekise amehlo abo ukuze sibe nako ukungena. Kufana nabantwana bakhe bebiza igazi lakhe kwaye babemfamekile, kwaye yena wayeyazi babemfamekile. Eso sisizathu yena wamemezela ukuxolelwa kwabo. Baxolele bawo kuba bakwazi abakwenzayo. Babemfamekile. Ukwenzela thina bamfanyekiswa. Ekungakholweni kwabo benza oku. Kodwa xana bambonayo yena kwakhona. Amen. Ukubhangisa isono. Yintoni isono? Ukungakholwa. Babengakholwa ukuba yayingumesiya. Babengenakho ukumbona yena ukuba ngumesiya. Noko wenza wonke umqondiso umesiya wayefanele awenze. Kodwa babengenakho ukuyibona. Babezimfama. Ke xana ubona abantu besithi andikholelwa kwimpiliso engcwele. Andikwazi kuyibona. Andikwazi kulubona ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Sukuba nomsindo ngakubo. Bazimfama. But andikwazi kubona lo myalezo wokuza kwakhe. Andikwazi kulubona olu bhaptizo lukamoya oyingcwele. Andikwazi kuyibona le mbewu yenyoka. Andikwazi kuzibona ezi zinto. Bazimfama. Kwaye abayazi loo nto. Bathandazele nje. Kulungile. Ekungakholweni kwabo. Kodwa xana bembona yena. Xana yena esiza kwakhona. Iya kuphelisa ukungakholwa kwabo. Oh bethu. Masikhileni nje kuqala kwiGenesis amashumi amabini anesihlanu, sahluko samashumi amane anesihlanu, size sifumane umzekelo wayo. Ndibhale phantsi apha enye yeGenesis amashumi amane anesihlanu, nina ababhalayo. Oh, indlela endiyithanda ngayo le vangeli yakudala elungileyo. Kulungile. Ngoku siyayazi apho sikhoyo. Ingaba ninakho ukundiva kakuhle emva kwisakhiwo. Phakamisa isandla sakho ukuba unakho ukundiva. Ndenze oku kuhlale kufutshanana. Ngoku siza kufunda inxenye yesi sibhalo. Ndifuna niphulaphule nina eningena Bhayibhile zenu. Nina nineBhayibhile yiGenesis. Kuqala masiqalise kwisahluko samashumi amane anesine. Siqalise ngomqolo wamashumi amabini anesixhenxe. NguYosefu. Kwaye uYosefu wayengumzekelo ogqibeleleyo kaKristu. Siyayazi loo nto. Bangaphi abakwaziyo oko? Ethiyiwe ngabantakwabo. Kutheni? Ngokuba wayekumoya. Wabona imibono. Etolika amaphupha. Wayeyindoda ekumoya phakathi kwabantakwabo. Kwaye bamthiya. Kwaye uyise wamthanda. Kanjalo uYesu wathiywa zicawe zobuhlelo. Kodwa wathandwa nguyise uThixo. Kutheni bamthiya yena? Ngokuba wayekumoya. Ngokuba bamxelela bathi wayengumvumisi. Umtyholi. Niyakhumbula into abayitshoyo abantakwabo uYosefu kuye. Nanku esiza lamphuphi. Yabona. Yabona. Into ekwani. Kwaye bamthengisa uYosefu phantse ngexabiso elikwalinye awathi uYuda wathengisa uYesu ngalo. Amashumi amathathu amaqhosha esilivere. Bamphosa emadini baze bemka baya kuxelela uyise ukuba into ethile imbulele. Wayefile. Kodwa wathatyathwa emadini. UKristu waphoswa emadini waze wakhutshwa. Kwaye ukusuka phaya waya kweyona iphezulu indawo eyayikho emhlabeni. Amen. UYosefu waya ngasekunene kukaFaro. Kwaye uYesu waya ngasekunene kukaThixo. Ekuhendweni kwakhe phambi kokuphakanyiswa. UYesu ngaphambi kokuba aphakanyiswe wadlula ekuhendweni. Kutheni? Ndiyakholwa yayinguBilly Sunday umvangeli omkhulu wathi wonke umntu wawunesigidi sengelosi zihleli kuwo ngalaa mini yokubethelela. Zathi tsala nje isandla sakho sikhululeke uze walathi kuthi siya kuyiguqula le nkangeleko kukhona apha. Kodwa wayengenakho ukuyenza. UKhayafa wathi wazisindisa abanye akanakubasindisa. Wayengayazi ukuba wayemncoma. Ukuba wayenokuzisindisa yena wayengenakuba nakho ukusindisa abanye. Ke wayenikezela ngaye ukusindisa abanye. Yabona ke bamfameka kuyo ngokuba ngoko xana waya phaya ekuphakanyisweni kwakhe okanye ngaphambi kokuphakanyiswa kwakhe ukuhendwa kwakhe. Khumbulani uYosefu wafakwa entolongweni ngokuba wayemsulwa umRoma okanye injengele yomSirayeli egama linguPotifaro. UPotifaro waya waza wemka ngohambo. Yayinomfazi omhle kwaye umfazi wayo yenza uYosefu angene ngaphakathi endlwini ukuza kwenza into ethile. Waza wazama ukwenza uYosefu enze into ethile engalunganga kwaye wayethembekile kuThixo. Ndiyakuxelela basoloko nina bafazi ndinikhwazile ngoku ndiza kunithathela umzuzu. Yabona umfazi sisitya esiethe-ethe. Ndiyayazi akunabakho indoda engalunganga ngaphambi kokuba kubekho umfazi. kodwa amadoda akwaziyo oko. Amadoda aziyo ukuba ungunyana kaThixo kwaye axhaphaze umfazi uhlazo kuni. Akukhathaliseki umfazi wenza ntoni, usisitya esiethe-ethe, kwaye uyayazi loo nto ukuba uyaphuma enze ngokungafaniyo nobunenekazi. Mthabathe ngesandla uze uthethe naye njengendoda. Ungunyana kaThixo, musani ukuzenza ezo zinto ezingcolileyo. Khangela kuYosefu, wayengumzekelo kuni. Kwaye xana umfazi kaPotifaro, lo mfazi umhle ohloniphekileyo, omkhulu, omnye wabaphakamileyo abafazi ababekho elizweni, wambongoza kwaye wamcela kwaye wajika waze wambamba wazama ukumangela kuye. Waze wazichuzula de wakrazula ingubo yakhe waze wabaleka wemka kuye umfazi. Ewe mhlekazi, kwaye xa wangenayo baxela ubuxoki ngaye bathi wangena ukuya kumdlwengula. Kwaye washiya eyakhe kwaye washiya ingubo yakhe phaya kwaye ngenxa yoko waya eziseleni. Kodwa eziseleni uThixo wayekunye naye, akukhathaliseki kuphi apho bambeka khona. Wayengumzekelo wonyana wempumelelo, yonke into uYosefa wayenzayo yaphumelela. Kwaye xana uYesu ebuya kwimillennium, eso sisizathu iintlango ziya kutyatyamba njengomfiyo. Yonke into ayenzayo iya kuphumelela, yena unyana wempumelelo. Naphi napho ubeka uYosefu ibisikelele, naphi napho akhoyo uYesu isikelelekile. Ke mfake yena entliziyweni yakho uze usikeleleke. Ke siyafumanisa ngoku ukuba uYosefu ngoko wafakwa entolongweni, kwaye entolongweni phaya kwakukho amadoda amabini, enye yawo yalahleka kwaye enye yasindiswa. UYesu ekuhendeni kwakhe emnqamlezweni, elinye isela lalahleka laze elinye lasindiswa. Xana waphakanyiswayo waya ngasekunene kukaThixo, xana uYosefu waphakanyiswayo waya ngasekunene kukaFaro. Kwaye akukho umntu ebenokuthetha noFaro ngaphandle kokuthetha noYosefu kuqala aze afumane imvume. Kwaye xana uYosefu wayeshiya ibhotwe, oh bethu, xana uYosefu wayeshiya ibhotwe amaxilongo ahlokoma, kwaye amadoda abaleka ngaphambili kwakhe esithi, guqani kaTixo, uYosefu yeza, amen. Kwaye xana uYesu eshiya ngasekunene kobungangamsha ngasentla, amaxilongo ayakuhlokoma kwaye lonke idolo liyakuguqa nalo lonke ulwimi liyakuvuma, uYesu yeza ngokuqinisekileyo. Kodwa ukuba kwaye khumbulani, xana waliwayo ngabantakwabo wenza ntoni? Wafumana umfazi wentlanga, wafumana umfazi womyiputa. Xana uYesu wanqanyulwa kubantakwabo emva phaya amaYuda, watshata umtshakazi wentlanga. Kodwa ngoku emveni kweminyaka, emveni kokuba abantwana bezelwe, uEfrayimi noManase waba nosapho. Ngoko ngenye imini abantakwabo beza kumtyelela. Qaphela, siyalazi ibali indlela wabeka into encinci phakathi phaya ukuthumela emva. Kwaye wenza ngathi wayengenako nokuthetha ulwimi lwabo, waba netoliki ukwenzela isiHebhere xana wayengumHebhere yena. Kwaye abantakwabo babehlile babengamazwi, wayeyinkosana enamandla. Kwaye kanye ngoku uKristu utyelela amaYuda, uphilisa abagulayo babo kunye nezinto, kwaye futhi abamazi ngubani la Mesiya. Masiqaliseni kumqolo amashumi amabini anesixhenxe wesahluko samashumi amane anesine. Kwaye isicaka sakho ubawo sithe kuthi, uyayazi ukuba umfazi wam undizalele, umfazi wam undizalele onyana ababini. Kwaye omnye wabo wamka kum, lowo yayinguYosefu, yena lowo babethetha naye. Ndaza ndathi ngokuqinisekileyo uqwengwe wangamasuntswana, kwaye andikhange ndiphinde ndimbone. Kwaye ukuba uthabatha lona kum kuze okubi kumehlele, uya kuhlisela ezantsi engcwabeni iinwele ezingwevu zam zinentsizi. Babe noBenjamin omncinci ezantsi phaya, umntakwabo omncinci. Niyamazi ngubani amele yena uBenjamin eli gquba litshala wenene awemvelo amaYuda ahlangene phaya ngoku ukwenza elakhulu limanci amane anesine amawaka olu hlanga luvelayo. Hayi aba maqhingana beWall Street, hayi, abo ngumlotha wenkanuno. Bona asingomaYuda, bona asingomaYuda. AmaYuda enene ngala maBenjamini mancinci avelayo esuka ezantsi apha, kwaye akazange eve ngelizwi likaYesu Kristu. Ngoko ke ngoku yizani apha kum kunye notata wenu kwaye ubawo kunye nomfana engekho kunye nathi ekubeni ubomi bakhe bubopheleleke kubomi bomntwana ubomi obubobo bakhe uThixo bubopheleleke kuIsrayeli utshatele kuye siza kufika koko yakwimizuzu embalwa ukuba inkosi ithandile utshatele kuIsrayeli ubomi bakhe bubopheleleke kuye njengokuba ndibopheleleke kwinkosikazi Brenham emva phaya umfazi wam kwaye wena ubophelelekile kumfazi wakho ubomi bakho bubhijelwe kuyo kwaye uThixo utshate uIsrayeli kwaye yayiyintoni uYakobi wathi ubomi bam bubhijelwe kwaye bubopheleleke kulo mntwana ndiyaku kwaye kuya kwenzeka xana ebona umfana akakho kunye nathi uYosef wayeza kumgcina umfana niyayazi siyalazi ibali kwaye uya kufa utata wakhe kwaye izicaka zakho ziya kuthobela ezantsi engcwabeni izimvi zesicaka sakho ubawo enesingqala phulaphulani kwesasicengo athi uRuben asinikeze ngoku kuba isicaka sakho sibe sisisibambiso sesiqinisekiso sokuba umfana kuwe kubawo esithi ukuba andimzisanga ndimzise kuwe ndoba netyala kubawo yonke imihla yam ngoku ke ndiyakubongoza makahlale umkhonzi wakho lo esikhundleni somfana oh bethu yabona umile kanye phambi koYosefu umntakwabo lo nguYosefu kwaye akamasi oh linda delamile niyami qalise mzalwane ngoku endaweni yokuba umfana abe sisicaka inkosi yam kulaphula kuye emvuma nkosi umyeke umfana anyuke nabantakwabo kuba ndingathini na ukunyuka ndiye kubawo engenam umfana hleze ndibubone ububi obomfumana ubawo ebongoza enikeza ngobomi bakhe indlela wona amayuda aya kumaphaya ekhuphe izandla zawo qaphela qaphela ngoku amashumi amane esihlanu umqolo kulaphulisisani musani ukuyiphosa xana uYosefu eno emveni koko uYosefu akabanga nakho zibamba ukuzibamba phambi kwabo bonke ababemile kunye naye mzalwana oko kuxa isono siya kubhangiswa ukungakholwa kuza kusasazwa waza wakhwaza kwaye wenza wonke umntu amke kum akwabakho mntu uminga kuye ekuzaziseni kukaYosefu kubazalwana bakhe yintoni kwanomfazi wakhe wabuyela ebhodwe oh bethu umtshakazi eluzukweni ngeli xa uYesu ebuya siya kufika kuyo apha ezokuzazisa yena kwaye walila kakhulu uYosefu wayengenakho nje ukuzibamba kwaye wakhwaza aze amayiphutha kunye nendlu kaFaro yakuva kwaye kutsho ngaphaya ebhodwe bamva uYosefu ekhala ngoku lowo ngumzekelo kaKristu ehlangana namayuda okokuba esazi wawamfanekisa wona ukuze sibe nokuba nethuba kodwa xana esiza kuwo kwakhona isono sikaIsrayeli siya kuphela kwaye uYosefu wathi kubantakwabo ndinguYosefu nicinga ukuba uya kuthini uYesu ndingumesiya wenu ndingulowo enambethelelayo ingaba usaphila na ubawo kwaye abantakwabo babengenakho ukumphendula kuba babexakanisekile phambi kwakhe oh ndifanele ndime apha nje umzuzu masityhile ngaphaya kuZakhariya isahluko se-12 tyhilani nam ngoku kwincwadi kaZakhariya isahluko se-12 sikaZakhariya kwaye mhlawumbi ndithabatha ixesha elidana ekuqaliseni ukushumayela koku kodwa ndiyathemba akunjalo kwaye ndifuna nina niyifumane kakubi Zakhariya, masifumane isahluko se-12 sikaZakhariya. Size sibone intoni aza kuyitho ngoku xana eme phambi kwabantakwabo. UZakhariya 12 kunye neseshumi. Kupheliswe isono ngoku. Kulungile. Isahluko se-12 kunye nomqolo weshumi. Qaphelani kwaye ngoku yena uthetha apha nentsalela ukungqingwa kweYerusalem, irhamncwa kunye nemikhosi isusiwe kunye nanjalo njalo. Zonke izinto ziya ekupheleni ngoku, oku kuphantse kube kwimillennium, kulungiselela ukuqala kwemillennium kanye ngoku. Ndothululela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabemi baseYerusalem umoya wa ntoni wobabalo. Amen. Ubabalo olumangalisayo. Phezu kwendlu abemi beYerusalem owakulo Daniel umzi ongcwele, umoya wobabalo nowezitarhuziso. Kwaye baya kukhangela kum lo bamhlabileyo amahlanza. Kwaye baya kumbambazelela njengokumbambazelela kozelwe wamnye unyana. Kwaye baya kubakrakra ngenxa yakhe njengokukrakra ngenxa yamazibulo. Phulaphulani okunjani ukumbambazelela okuya kuba khona xana yena eme phaya yena ezazisa kubo njengoYosefu wenzayo. Phulaphulani. Kwaye ngaloo mini siya kuba sikhulu isililo eYerusalem njengesililo saseHadede. Andinakulibiza elaa gama. HADADRIMO. Hadadrimon. Emegidon. Megidon. Kwaye liya kulila ilizwe imizalwane ngemizalwane iyodwa. Umzalwane wendlu kaDavide uwodwa, nabafazi babo bebodwa, nomzalwane wendlu kaNathan uwodwa, nemizalwane yabo iyodwa. Indlu kaLevi nabafazi babo nemizalwane iyodwa, noSimeoni nababo bebodwa, nayo yonke imizalwane eseleyo, wonke umzalwane nabafazi babo bebodwa. Baya kuba neentloni kakhulu ngeziqu zabo xana bemile phaya kwaye babone okuya ukuba kanye lowa abathi bambethelela kwaye bamphika emile phaya oxabisekileyo wabo uYosefu. Kuya kubakho esinjalo isililo, kwaye baya kuthi, uwafumene phi na lo manxeba? Wathi, endlwini yezihlobo zam. Yabona into endiyithethayo, ukubhangisa isono sokungakholwa. Oko, koko azela kona. Kwaye lo mnyaka wamashumi asixhenxe kaDaniel, iveki ezingamashumi asixhenxe gqebe, ukuza kuphelisa isono, sibhangiswe. Niyayiqonda ngoku, yintoni yokuqala? Ukuphelisa isikreqo, ukubhangisa isono. Okwesithathu, ukutsanya kushelwa kobugwenxa, nina abayibhalayo phantsi. Ndinamalunga nezibhalo ezintandathu phaya, kodwa ndiyagqitha phezu kwazo ngokuba kushushu. Asifuni kuthatha ixesha elide. Ndifuna ukufumana kangangokuba ndingaba nako yayo, kodwa ndinganigcini ixesha elide. Kulungile. Ukutsanya kushelwa kobugwenxa. Ubugwenxa kwenza okungalunganga, njengoko benzayo emnqamlezweni. Wenza uxolelaniso, kodwa aluyi kusebenza kubo. Aluzange lwasebenza kubo. Kutheni? Ngokuba babemfanyekisiwe kwaye bengenakho ukulubona. Kwaye kutheni babemfamekile? Nithi, kulungile. Mhlawumbi namhlanje ngokuba ndiyimfama. Uzenzile ukuba ube yimfama. Babemfamekile ngokuba uThixo wabamfamekisa bona. Kodwa wena uyimfama ngokuba uzithandele ukuba yimfama. Akukho xolelaniso lakho. Ukuba akukholelwa ukuba ndinguye, wathi uYesu, niyakufela ezonweni zenu. Injalo loo nto. Ngoku masityhile emva kuZakhariya kwakhona isahluko seshumi elinesithathu. Ngoku masiphulaphule apha ukwenza uxolelaniso. Ngoku apho oko bendikhangela umntu othile. Yiva oku, yiva oku, kodwa mhlawumbi iNkosi iya kuyifumana ngenye indlela. Ngalamhla apho iya, ngalamhla uGqirha Scofield unayo apha kwimibhalo yakhe engezantsi okanye izihloko zemihlathi, intsalela, intsalela eguqukayo yalatha emnqamlezweni. Ukucanya kushelwa kobugwenxa. Ubugwenxa yinto ethile othe wayenza ngokungalunganga, othe wazingcono ukuba ubufanele ukuba akuyenzanga. Ukuba ndiyila ubugwenxa entliziyweni yam, uThixo akasayi kundiva. Ngoku kuZakhariya isahluko seshumi elinesithathu, masiqaliseni kokuqala, umqolo wokuqala. Ngalamhla kuya kubakho ithende elivuliweyo endlini kaDavide nakubemi baseYerusalem ukwenzela isono ukungacoceki. Kuya kubakho indlu evulekileyo. Qhubeka, singayifunda nje ukwehla, ndifuna ukuphawule oko, ukuze ube nokuyifunda. Kodwa ngoku, ndiphawule apha ukuqalisa kumqolo wesithandathu kunye nokufunda ukuya koweshumi. Kulungile, masifundeni ngoku, size sibone. Funda ukuya kowethoba gxebe. Kwaye, omnye uya kuthi kuye, oko kuba kuphe, ngawani na la manxeba esandleni sakho. Ngoko, uya kuphendula. Abo, toleyo, ndaba nayo yayi masibone. Pendula. Genda ngwele huangawo endwini yabazizihlobo zam. Vuka kele, ngakumalusi, nangakwindoda engummelwane wam. Utsho uYehova wemikhosi. Betha umalusi, kwaye izimvu ziyakuchithachithwa, kwaye ndiyakusibuyisa isandla sam phezu kwezincikanana. Ngoku, uYesu wacaphula esasibhalo, yabona, betha umalusi, uze uchithachithe izimvu, kodwa qaphela umhlathi olandelayo, wacaphula okuya kukangaka yakwako, kodwa qaphela into umgca olandelayo okutshoyo, indawo elandelayo yayo, kwaye ndiyakusijikela isandla sam kwaba bancinci, intoni, iqela likaBenjamin elivelayo ngoku, ndiyakusijikela isandla sam kwaba bancinci. Betha umalusi, Israyeli kuqala. Israyeli wabetha umalusi, wachithachithela izimvu kulo lonke ihlabathi. Kodwa uThixo wathi, ndiyakusijikela isandla sam emva ukubafumana aba yabancinci kula mhla wokugqibela. Nini xana uxolelwaniso lobugwenxa lwenziwe. Israyeli uya kusindiswa wonke ngamnye kubo. Masityhileni kuIsaya. Isaya isahluko samashumi amathandathu anesithandathu sika Isaya size sifunde umzuzu. Kwaye jonga into uThixo ayitshoyo malunga noIsrayeli esindiswa. Iya kuthabatha ixesha elingakanani ukusindisa uIsrayeli. Qaphela iya kukhawuleza kanjani ukuza. KuIsaya isahluko samashumi amathandathu anesithandathu kunye nomqolo wesibhozo. Ukuba nifuna ukuyifunda yonke. Kulungile. Kubani na okhe weva into enjalo? Kubani na okhe wabona into enjalo? Ingaba umhlaba uya kwenziwa uvelise ngemini enye kwimini enye? Kuba kwamsinya iZiyoni yathi ukuzibhitsha-bhitsha yabazala abantwana. Kwamsinya iZiyoni ibona ukuba lowa yayingumesiya wabo wazalwa ngokutsha ngosuku olunye. Ukwenza uxolelaniso lwezono. Nokwenza uxolelwaniso lobugwenxa nokungahlambuluki. Oh, bethu, benza oko kwakukubi, oko kwakungalunganga. Uxolelwaniso lwenzelwa ubugwenxa babo. Okwesine, ukuzisa ubulungisa banaphakade. Leyo yinto yesine azela yona. Eyesine, yintoni azele kuyenza, ukuzisa ubulungisa banaphakade, ukubhangisa isono, uxolelaniso, nokuzisa ubulungisa banaphakade. Xana ubugwenxa bukaIsrayeli bufikelele esiphelweni, xana ubugwenxa ngoku siza ku, ndifuna nikubambe oku, ngokuba xana sisizisa laa mfazi kunye nerhamncwa lilahlelwe ngaphandle, niza kubuyela kanye emva kwesi sibhalo sinye kwakhona. Qinisekani ukusibhala phantsi sona. Xana ubugwenxa bukaIsrayeli bufikelele esiphelweni, uSathana ongummangaleli wabo nommangaleli wethu, uSathana uya kutywinelwa kwinzonzobila. Xana kutheni? Xana kusiziswa ubulungisa banaphakade, into ethile engenakuphela. Bonke ababangela ukungalungisi baya kususwa. Masifumane izityhilelo isahluko samashumi amabini kunye nomqolo weshumi elinesithathu. Nje umzuzu, size sifunde apha umzuzu. Izityhilelo amashumi amabini kunye neshumi elinesithathu. Hayi, ndixoleleni. Izityhilelo, isinye, ukuya kwisithathu yiyo. Andikhange ndibone olwaphawu luncinci phakathi kwayo. Umbilo wam apha ungena emehlweni am. Izityhilelo isahloko samashumi amabini kwaye makhe sibone. Ndaza ndabona kusihla ingelosi isuka ezulwini, inezitixo zenzonzobila kunye nomxokelelwana omkhulu esandleni sayo. Yayibamba inamba laa nyoka yakudala engumtyholi noSathane, yaze yayikhonxa iminyaka eliwaka, yaze yaliphosa kwinzonzobila, yaze yalivalela, yaze yabeka itywina phezu kwayo ukuze ingabi nakho ukulukuhla isizwe kwakhona ide iminyaka eliwaka iphele, kwaza emva koko mayikhululwe kwethutyana ukwenza olungunaphakade, ukuzisa ubulungisa obungunaphakade uSathana enzonzobileni. Kwaye xana yena ekwenza oko, aze atywine umtyholi lowo uthe walahlekisa abantu. Ngoku masityhileni emva kuHabhakuku, isahluko sesibini. UHabhakuku, isahluko sesibini. Kwaye ngoku siza kubona kutheni yena watywina le nyoka indala, nokuba yayenzelwa ntoni, nokuba kwenzeka ntoni kwamsinya emva kokuba lityiniwe. Ndiyakuthanda oku, anikuthandi kusizisa kulwazi lokuthile. UHabhakuku, Habhakuku isahluko sesibini kunye nomqolo weshumi elinesine. Ndiyakholwa yiyo, ndifuna ukufunda. Xana oku kusenzeka, qaphela kuba umhlaba uya kuzala lulwazi kunye nozuko lukaYehova njengamanzi egubungele ulwandle. Bethu, ngamanye amazwi, xana uthaba lususiwe, isiphelo sesono sifikile, ukuziswa kobulungisa banaphakade bufikile, uSathana utywinelwe enzonzobileni, kwaye ulwazi lwenkosi luya kuzalisa umhlaba njengamanzi egubungele ulwandle. Amen. Uzuko kuThixo, iyeza mzalwane, iyeza. Abafazi baya kuba ngamanenekazi, namadoda aya kuba ngamanene. Amen. Xana ulwazi lwenkosi luya kuzalisa umhlaba nolwandle nesibhakabhaka, kwaye oh, intliziyo yam iyancwina ililela la mhla wokukhululwa okumnandi, xana uYesu wethu eya kubuyela emhlabeni kwakhona. Amen. Kulungile. Ngoku, imillennium ngoko iyaqhubeka. Oko kuxana imillennium, xana umzi uzwakwakhiwa. Okwesine, ndinamalunga nesithandathu ngaphezulu izibhalo, kodwa siya kukhawulezisa. Ngoku, xana sibuyela, ndiya kuchola ezi zizezinye izibhalo, kodwa nje ukukufumanisa ulwazi oluphangaleleyo. Okwesihlanu, ukutywina umbono nesiprofeto. Yabona, laa ngelosi iza ukuza kutywina umbono nesiprofeto. Ndikuthiyile ukutsho oko, kodwa omnye umbhali omkhulu endandifunda malunga naye ngenye imini, ukuba wayengakuphixanisanga okuya, wathi yayiyintoni ngoku nje ukubonisa ubunjani obuyathi. Oh, ndixoleleni, andibhekiselelanga ukutsho okuya. Ndixoleleni, andibhekiselelanga okuya. Ngokwenene, andibhekiselelanga. Hayi, indoda ngaphandle kwentambiso, yabona. Indoda yathi, uyabona apha, laa mibono kunye nesiprofeto zazisoloko zivunyelwa kwibandla lamaYuda. Yaze yathi, ukusuka kwixesha likaDaniyeli ukuqhubeka, xana uDaniyeli esiza, ithetha ukuba abasokuze babe nambono okanye nasinye isiprofeto. Yathi, zonke ezi zinto namhlanje abathetha malunga nazo, malunga nokuba nemibono nesiprofeto, yayinto yonke yomtyholi. Okokuba kwakungekho nto injalo njengemibono nesiprofeto. Mzalwane, kwakukho inqwaba yabaprofeti emveni koDaniyeli, kwaye kwakukho uYohane umbhaptizi, kwakukho uYesu Kristu, kwakukho abaprofeti kuyo iTestamente entsha, kwakukho imibono, kwakukho ingelosi. Kungathini ehlabathini indoda inokutsho okuya, kodwa niyabona, oko yinjongo yokuzithandela, ukuzama ukutyhalela into ethile ebantwini, ukuyenza imfundiso encinci yebandla okanye intwanana encinci ukuba ibe yeyenene ebantwini, kwaye ukuba abantu abanamoya oyingcwele baya kukhohliswa yiyo. Ngoku, masingathabathi oko indoda ethile ekutshiloyo ngoku, akukho sibhalo sakho kubonakalisa oku ya ke bendingakuthabatha njani oku ya kuhle masifumaniseni yintoni ngenene ikukutywina qwalasela weza ukuza kwenza oku ya ukutywina umbono kunye nesiprofeta ngoku masityhileni emva kwincwadi kaDaniel apho besikhona ngaphaya kwincwadi kaDaniel siya kufumanisa nje yintoni eyakutshoyo ngoku masityhileni kuDaniel isahluko seshumi nesibini ngoku njengoko sifika kuDaniel ishumi nesibini ngoku singaqalisa size sifunde ukusuka xa nigoduka ndifuna nifunde ukusuka kumqolo wokuqala ukuqhubeka masifundeni ukusuka kumqolo wokuqala ukwehla ukuya kowesine ngelo lixa uMikayeli uyakuma ingosana enkulu eyakumela abantwana bakokweni ngoku oku kusekupheleni kwexesha kwaye kuya kubakho ixesha lembandezelo elingazange libekho kusukela isizwe oko kuxana umchasi Kristu lo mkhweli wetywina lokuqala ephuma xana ethabatha indawo kude kubeleli xesha hayi ngexesha apho xana uTitus wathabatha iindonga zaseYerusalem kwakukwindawo enye kuphela qwalasela xana lo mchasi Kristu laa nkosana eyayiza kuza qwalasela xana isiza kude nangelo xesha kwaye ngelaa xesha abantu bakowenu baya kuhlangulwa wonke ngamnye ofunyanwe ebhalwe encwadini haleluya abantu bakowenu uIsrayeli uya kubhalwa encwadini kuya kuvuka abaninzi kwabaleleyo eluthulini abanye baya kuya ebomini obungunaphakade kwaye abanye baya kuya elusizini nengcikivo engunaphakade bekunokuba njalo njani ehlabathini xana uTitus wathabatha iindonga zeYerusalem bekunokuba njalo njani ibingenakuba njalo yabona uthetha ngexesha lesiphelo eluvukweni ingaba injalo ngoku abo ke banengqiqo baya kukhazimla njengokukhazimla kwesibhakabhaka kunye nabajikela abaninzi ebulungiseni iinkwenkwezi ngonaphakade phulaphulani nantsi inene utywino lwenyaniso kodwa wena Danieli wavalele amazwi uyitywine incwadi kude kube lixesha lokuphela yintoni Oh, hallelujah. Ingaba niyayibona class? Esi sityhilelo sikaYesu Kristu nesamandla akhe esokuza kwakhe sexesha lesiphelo sasityiniwe kude kube leli xesha oko koko azele kukwenza kufihliwe kwizifundiswa akumangalisi bafuna ukuyenza kutywine emva ngaphaya ku hayi abaprofeti kunye nento yonke emva kude yingcaciso engagcwelanga kodwa umbono lo mbono ube utywiniwe de kube kanye apha ngoku kwaye phaya kulapho ndibeke ukholo lwam okokuba uThixo uya kutyhila zona iiveki ezingamashumi asixhenxe amen ityine wathi de kube sekupheleni kwexesha wavalele amazwi uze utywine incwadi kude kube sekupheleni kwexesha yintoni awayenzayo ukutywina umbono nesiprofeta uDaniel waprofeta ezi zinto wayibona embonweni kwaye ingelosi yehla ukuza kutywina umbono nokutywina isiprofeta banganakho ukuyifunda kodwa abanakuyiqonda kude kube sekupheleni kwexesha ixesha lesiphelo yintoni isiphelo sexesha isiphelo seveki ezingamashumi asixhenxe xana laa nkosana umchasi Kristu aya kutyhilwa kweli xesha ezenza uThixo sazi kanjani ukuba oku kutywiniwe kude kube lixesha uDaniel wagqitha nje esi sisahluko sokugqibela sikaDaniel udade uSimpson undixelele ngalemva kwemini uye wathi mzalwana uBrenham ndifunde yonke incwadi kaDaniel andikhange ndazi ngokungaphezulu xa bendisima ndiyigqiba kunokuba bendisazi xana ndayiqalisayo nantsi dade uSimpson ukuba ulapha ngobu busuku ndiyakholwa ndiyambona ehleli ngaphaya andizange ndatsho nto esikhojini ndathula kuba ndacinga mhlawumbi ndiya kufika kuyo kodwa umbono awathi uDaniel waba nawo ezantsi phaya emlanjeni wawutywiniwe kude kube sekupheleni kwexesha mandiqhubeke nje ndiyifunde apha yabona kodwa wena oh Daniel wavalele amazwi uyitywine incwadi kude kube sekupheleni kwexesha abaninzi baya kuhlabenyuka kwaye ulwazi luyakwanda. Daza mna Daniel ndajonga kwaye khangela nako kumi ezimbini, enye kwelinye icala lomlambo kwaye enye kwelinye icala eludini lomlambo. Yaze yathi enye indoda ethiwe Wambu ngelinene eyayiphezu kwamanzi omlambo, kodwa kube nini kube ukuphela kwale mimangaliso. Ngokuphulaphula ndeva indoda eyambethe ilinene emhlophe ebiphezu kwamanzi omlambo, xana yasiphakamisela phezulu ezulwini isandla sayo sasekunene kunye nesandla sayo sasekhohlo, yaze yafunga kulowo ophila ngonaphakade okokuba uya kusa exesheni ixesha kunye nesiqingatha sexesha. Ngoku sifika kanye kanye ngqo ixesha ixesha kunye nesiqingatha sexesha. Ngoku qaphela xana sifika kwiveki ezimashumi asixhenxe zikaDanieli indlela okuya okuzanga hayo, okuya kuqana imfihlelo iza kutyilo kulungile ixesha ixesha kunye nesiqingatha sexesha. Kwaye xana yena eza yena isimelabizo somntu ngoku umchasi Kristu, kuya kuphela peliswa ukuhlekezwa kwamandla abantu abangcwele. Oko kuqana esaphula umnqophiso wakhe embindini weveki, zonke ezi zinto ziya kuzaliseka. Amen. Ndaza ndeva kodwa andaqonda ndathi ngokomna, oh Nkosi, siya kuba yintoni isiphelo sezi zinto? Yaza yathi, hamba Daniel, kuba amazwi avalelwe kwaye atywino kude kube lixesha le, oh musa ukukulibala okuya kude kube sekupheleni kwexesha. Abaninzi baya kwenziwa nyulu benziwe mhlophe bavavanywe, kodwa abangendawo baya kwenza ukungendawo, kwaye akukho namnye wabangendawo uya kuqonda, kodwa izilumko ziya kuqonda. Umyalezo wexesha lesiphelo uya kuyityila isigaba sebandla lokugqibela uzuko. Nantso ke, oh bethu, iyandishukumisa ukucinga ngayo imfihlelo, izinto elithe ibandla lehlabathi laqhwanyaza amehlo alo laze lathi bubuvuvu. Imfihlelo yokuba yayingubani uYesu Kristu, hayi umntu wesithathu, hayi umntu wesibini, hayi umntu wesithathu, kodwa umntu uThixo. Zonke ezi zingezinye iimfihlelo zikaThixo ziya kutyilwa ngokuba ibhaliwe apha kule ncwadi, kwaye zityilwe kwisizukulwana sexesha lokugqibela. Abanakho ukuphinda bayibone kwizikolo zecawe nasemahlelweni kunokuba amaYuda ayenokubona uYesu ekubeni engumesiya. Akumangalisi baya kuzama ukucinga ukuba uphambene, akumangalisi bacinga usisiyata. Akumangalisi bengenakho ukuqonda kutheni ungaqhogani nabo, ngokuba kukho amandla kunye nombono emva kwawo. Ilizwi likaThixo ebelityhiliwe ukwenza ibandla lilungele uxhwilo kunye nokuya ekhaya. Ewe, abaninzi baya kuhla benyuka kwaye ulwazi luyakwanda ngokuqinisekileyo. Ngoku yintoni enye into eyakwaziwa? Khangela namhlanje emabandleni, nantsi ndiyathemba ayivisi kabuhlungu kodwa ndifanele ndiyixele ukwenza ngalamhla kuya kuvuka umchasi Kristu. Ngoku khumbulani xana sifika kumatywina, laa mchasi Kristu ukhwela ayokutsho ngaphaya kuloo matywina uDanieli wathetha ngayo apha, inkosana eyakuza iya kunqanyulwa, uYesu uya kwenziwa ukwenza uxolelaniso lwabantu. Kodwa laa nkosana eyakusuka ime eyakwenza isikizi lesiphanziso, leyo yayiyiRoma ngoTitus, kwaye eli xesha yinkosana isiza iphuma eRoma iya kuyenza, kwaye iya kutyhilwa kumhla wokugqibela. Ngoku phulaphulani ukuzenza uThixo njengoko umoya oyingcwele esilumkisa kumaTesalonika esibini isibini. Masiye nje kuyo amaTesalonika esibini, kwaye ngoko anisayi kuba nelizwi lam kodwa ilizwi likaThixo. AmaTesalonika esibini, isahluko sesibini kunye nomqolo weshumi elinesibini. Masibone AmaTesalonika esibini, isahluko sesibini kunye nomqolo weshumi elinesibini. Masibone, masiqaliseni ngasentla kokuya umqolo wesixhenxe, kuba imfihlelo yobugwenxa sele isebenza. Lona ngupaulos ethetha ngomoya oyingcwele. Kuphela. Kuphela lowo ngoku ubambezelayo asuswe ade abe uyasuswa. Ngubani yena apha? Ingaba ukho owaziyo umoya oyingcwele lowo ubambezelayo. Kwaye ngoko xana lowa ungendawo eyakutyhilwa nini nje kwixesha umoya oyingcwele ususwa, nto leyo elungiselela ukumka kanye ngoko. Yintoni yena amkela yona ukuthabatha ibandla kunye naye? Ityhiliwe, uPaulus ethetha phantsi kwempefumlelo. Lowo inkosi iya kumtshisa ngelizwi lomlomo wayo kwaye iya kutshabalalisa ngokukhazimla kokuza kwayo abangendawo kakade. Kwalowo ukufika ngokusebenza kukaSathana ngayo imisebenzi yonke yamandla nemiqondiso nezimanga zobuxoki. Sinelona bandla likhulu, sinako oku, sinako oku, nonke nina nihlanganisiwe. Yabona, singabona bakhulu imimangaliso yobuxoki. Kunye nako konke ukungalungisi kwabo batshabalalayo ngenxa yenokuba bengakwamkelanga ukuyithanda inyaniso ukuze basindiswe. Nangenxa yoko, uThixo ubathumela ulahlekiso olusebenza ngamandla ukuze bakhole bubuxoki, bakhole bubuxoki, kwaye nokuba ukuze bagwetywe bonke abangakholwanga yiyo inyaniso, kodwa basuka bakholiswa kuko kungalungisi. Niyayifumana? Oh, bethu. Ngoku, uPaulos ethetha, ixesha xana ityhwini likaThixo lisaziswa, umoya wakhe, igama lakhe, ubabalo lwakhe. Zonke ezi zingezinye iimfihlelo ezivelayo ngoku, izicwangciso zebandla lakhe zokuya kuqhilo, ukuthululwa komoya oyingcwele ukwenzile oku, oko koko akwenzileyo kwimihla yokugqibela. Ngoku, masibone, ingaba sinalo ixesha laleyo yokugqibela. Okwesithandathu, ukuthambisa ingcwele. Oh, bethu, nantsi enye. Into yokugqibela amele kukuyenza yintoni? Ngoku, masibuyele emva ngaphaya kuDanyeli, sifumanise yintoni yonke amele kukuyenza kanye apha. Iveki ezingamashumi asixhenxe, yintoni emele kukufezekiswa ngeli xesha? Ulungile. Zibekelwe phezu kwabantu bakowenu kunye umzi wakowenu, ukuphelisa ubugwenxa, ubugwenxa babantu, sibhangiswe isono ukwenzela abantu, nokucanya kushelwa kobugwenxa babo, nokuzisa ubulungisa abanaphakade ukwenzela amaYuda, nokutywina umbono nesiprofeto de kube lixesha lesiphelo, nokuthambisa ingcwele. Eso sisizathu esintlantlo-ntandathu sokuza kwakhe. Ngoku ukuthambisa eyona ngcwele. Ngoku, oko kungaba kokungaqhelekanga kancinci nje okomzuzu kwabaninzi benu bafundisi. Kodwa ngoku nje ibambeni nje umzuzu, nje ukubona indlela ephuma ngayo. Lena yintambiso, hayi eyomntu. UYesu sele ethandisiwe. Injalo loo nto, incwadi yezenzo yatho ukuba uThixo wamthambisa uYesu ngomoya oyingcwele, wajikeleza esenza okulungileyo nokuphilisa abagulayo kunye nanjalo njalo. UYesu sele kwenzile, yena nguMesiya, kwaye uMesiya uthetha lowo uthanjisiweyo. Ingaba injalo? Kodwa apha kwixesha lesiphelo, yena umele athambise eyona ngcwele. Yintoni eyona ngcwele? Kwindlela yokuyibona kwam, nto leyo endikholelwayo ndingayibonisa ngesibhalo, kukuthambisa eyona ngcwele, nto leyo iya kuba ngumnquba oya kusetyenziswa ngemileniyam. Ngoku phulaphulani, niyabona kutheni ndiyifumana. Ichaziwe kuHezekile, isahluko sesine. Hayi, ndithetha isahluko samashumi amane anesithathu, ukuqala nowesithandathu umqolo. Masibuyela emva kuHezekile, size sifumanise ukuba uyibona njani imileniyam, indlela abaya kuyithambisa ngayo uHezekile amashumi amane anesithathu. Kwaye masifunde nje kancikane apho ngoku, size sibone into aza kuyenza kule mileniyam ukuthambisa. UHezekile amashumi amane anesithathu, kulungile. Kwaye ngoku, masiqaliseni ngokuqala ukuya kowesithandathu umqolo. Ningafunda yonke into emveni kokuba nifike ekhaya kakade, nina ababhala phantsi. UHezekile amashumi amane anesithathu emveni koko ngoku qaphelani inkcazelo yetempile emele ukwakhiwa kwimillennium ngoku nabani nawuphi umlesi owaziyo ukuba usukela kuhezekile isahluko samashumi amane kude kube malunga nesahluko samashumi amane anesine asiyonto ehlabathini kuphela itempile yemillennium imiswa emhlabeni nabani uyakwazi oko yabona xana uzuko lwenkosi luzalisa oko kunye nanjalo njalo ngolwahlobo ngoku thina si zachaza nje itempile kwisahluko samashumi amane anesithathu kunye nomqolo wokuqala ukuye kumqolo wesithandathu emveni kokuba wandizisa esangweni kwayisango elibheke endleleni yangasempumalanga kwaye nabo ubuqhaqhawuli bukathixo kaisrayeli busiza buvela ngendlela yangasempumalanga kwaye isandi sabo sinjengesandi samanzi amaninzi kwaye ihlabathi lakhanya bubuqhaqhawuli kwaye yayingokwembonakalo yombono endawubonayo nangokombono endawubonayo xa nandeza kutshabalalisa umzi kwaye umbono wawufana nombono endawubonayo ngasemlanjeni iKebhare ndaza ndawa ngobuso bam kwaye ubuqhaqhawuli bukayehova ubuqhaqhawuli bukayehova beza endlwini ngendlela yesango elibheke ngasempumalanga ke umoya wandifukula wandisa entendelezweni ephakathi kwaye khangela ubuqhaqhawuli bukayehova buyizalisile indlu ndaza ndeva othetha kum esendlwini kwabakho umntu omi ecaleni kwam ukuthambisa la tempile ukwenzela ulawulo lwemillennial ngoku qwalasela kwileviticus ngoku qaphela indlela eyanikezelwa ngayo kwileviticus ngoku ukuba sibuyela kwileviticus sifumana xana umoses wathambisa itempile masibuyele nje emva ngeli xa sisekuyo sineli yalingakho ixesha kwaye masibuyele emva kwileviticus size sifumanise xana umoses wathambisa itempile kwileviticus isahloko sesibhozo oh ndiyakuthanda nje ukuthelekisa ezi zibhalo kwizibhalo anikuthandi kwaye ngoko nifumana nje uluvo loko sikhangela kona noko sikwenzayo ngoko nabani kuni uyaqonda ukuba sisebenzisa nje isibhalo ngoku nangoko kuyo ngoku isahluko sesibhozo seleviticus kwaye ndibhale phantsi apha umqolo weshumi qaphela ileviticus isibhozo ishumi masibone wayithabatha uMoses i-oli yokuthambisa waze wagalela i-oli yokuthambisa wawuthambisa umnquba neento zonke ezazikuwo wazingcwalisa waze wafefa ngenxalenye yayo phezu kwesibingelelo izihlandlo ezisixhenxe wathambisa isibingelelo kunye nazo zonke izitya nohema lwesitya sokuhlambela noseko lwalo ukuya kwi ukuba zingcwaliswe waze wagalela i-oli yokuthambisa phezu kwentloko ka-Aaron wamthambisa ukuze amngcwalise uMoses entlango engcwalisa okanye ethambisa umnquba wokunqula ukwenzela abantwana bakaisrayeli xana babesendleleni yabo wathanjiswa ngoku kwizikronike zesibini tyhilani ngaphaya kwaye siya kubona ukunikezelwa okokuba xana umoya oyingcwele wathabatha isihlalo sawo emnqubeni kwaye qaphela okwenzekayo ngoku kwizikronike zesibini isahluko sesihlanu kwaye masiqaliseni kumqolo weshumeli nesithathu izikronike zesibini isahluko sesihlanu size siqalise kumqolo weshumeli nesithathu kwathi ke kwenzeka njengoko amaxilongo kunye neemvumi zazi ukwenza ingxolo enye ukuba iviwe iindumiso nombulelo kuyehova kwathi xana bephakamisa amazwi abo nexilongo kunye namacangci nangeempahla zokuvuma nangokudumisa uyehova nokucula kuba ulungile kwaye iinceba zakhe zingunaphakade yesuka indlu yazala lilifu le ndlu kayehova ababingeleli ke baba nokuma ababingeleli ababanakuma babingelele ngesizathu selifu kuba ubuqhaqhawuli bukayehova bayizalisa indlu kathixo uThixo weza kwingcwele eyayiza kuthanjiswa yaze yanikezelwa kuye ukwenzela abantu beze kunqula ke ukuthambisa hayi indawo yakho engcwele kodwa ukuthambisa eyona ingcwele indawo kwaye siyaqaphela ukuba iYerusalem entsha yeyona ingcwele indawo kwaye intambiso iyakuba phezu kweYerusalem entsha ehla isuka kuThixo iphuma ezulwini ilungiswe njengomtshakazi elungiselelwe umyeni wayo intambiso iyakuba phezu kwabo ngoko xana uZerubhabheli wanikezela itempile yakhe emveni kokuba yakhiwe kwakhona ayizange yathanjiswa kwakhona ngokuba yayisele ithanjisiwe kwaye yadilizwa kwaye yayiyalelwe nje kwakhona ukutshatyalaliswa okwayizelayo yayiyalelwe kwakhona yamiswa ke kwakungekho kuthanjiswa kwayo kwakhona xana ngelinye ixesha yakhe yathanjiswa okwa kwaqhubeka kwaye kuhamba de ibe leli kanye ixesha kodwa xana uThixo emisa umnquba wemileniyam uya kuthambisa eyona ngcwele hayi ingcwele yakho kodwa eyona ngcwele kodwa xana ukumkani ethabatha itrone yakhe kangangewaka leminyaka uzuko phelile ngoku ukuthanjiswa kweyona ngcwele iyakuba into yokugqibela ukwenzeka xana umnquba umisiwe uvuko lufikile amayuda ebuyele uKristu kunye nomtshakazi wakhe befikile umyuda ikhulu elinamanci amane anesine lamawaka ekwiniwe imileniyam yenzekile kuya kubakho ukuthanjiswa xana eyona ngcwele indawo iya kuthanjiswa ingcwele eyona ngcwele kangcwele kunye neyona ngcwele xana eyona ingcwele indawo engcwele apho uThixo ahlala khona phakathi kwekherubhi kwaye eli xesha uKristu uya kuhlala kweyona ingcwele indawo kunye nentambiso phezu kwakhe kwaye abayi kudinga langa phaya kuba imvana esazulwini somzi iya kuba kukukhanya ilanga aliyi kutshona kulamzi njengomalume uJim omdala wayeqhele ukutsho kwaye alisayi ngokuba uKristu uya kuba kokwakukhanya lowo uthanjisiweyo kwaye ukumkani uya kuza aze athabathe itrone yakhe kangangewaka leminyaka ukuba alawule uYeremiya isithathu ishumi nesibini kuya kwishumi nesibhozo ngokuhlangeneyo masiyifundeni ngaphaya kwiYeremiya isahluko seshumi nesibhozo ndiyakholwa ehe hayi isahluko seshumi nesibini ndixoleleni isahluko seshumi nesibini sikaYeremiya kwaye masiqaliseni ngayo uYeremiya isithathu ndixoleleni uYeremiya isithathu ndiyibhale phantsi apho ngelixa ndiyifundisisayo umoya oyingcwele undisa kwindawo kuya kwindawo ndiye nje ndabhala ezi phantsi ngokungcono endiye ndaba nako uYeremiya isithathu kwaye ngoko obeshumi nesibini ukuya kobeshumi nesibhozo ngokuhlangeneyo masiyifundeni yiya umemezela amazwi ngasentla uthi buyelani nina nigwilikileyo Israyeli utsho uYehova kwaye andiyi kubangela owam kubangela umsindo wam uwele phezu kwenu ngokuba ndinenceba utsho uYehova andiyi kuba nanqala ngakuni ngona phakade kuphela buvumeni ubugwenxa benu ngokuba nikreqile kuYehova uThixo wenu waziphangalalisa iindlela zenu kwabasemzini ngaphantsi kwayo yonke imithi eluhlaza yiloo nto abayenzileyo ukusuka empumalanga ntshonalanga sonke isizwe yabona kwaye aniliphulaphulanga ilizwi lam utsho uYehova buyani phulaphulani koku buyani oh bantwana abagwilikileyo utsho uYehova kuba ndi tshatiee nditshatele kuni amehlo abo ayemfanyekisiwe ngokuba ndinika iintlanga ithuba kodwa buyelani kuba nditshatele kuni ndiya kunithabathela abemnye emzini babe babini kwimizalwane asingabo bonke abazibiza amayuda abaya kungena kodwa ela qela lanyuliweyo liya kungena laa Benjamin mncinci ovela ezantsi phaya phambi koYosefu ela qela eliphuma kuso sonke isizwe abemnye ophuma esixekweni nophuma kwimizalwane ndinizise eziyoni kwaye ndiya kuninika umalusi ngokwentliziyo yenu oya kunondla ngolwazi nokuqonda kwaye kuyakwenzeka kana nithe nanda naqhama elizweni kuloo mihla utho Yehova bangabisathi ityeya yomnqophiso kaYehova ingathi qatha engqondweni ingakhunjulwa abayi kuyihambela ingayi kuphinda yenziwe kwakhona ngelo xesha baya kuyibiza iYerusalem itrone kaYehova njengokuba yena eya kubaphaya yabona kwaye sonke isizwe siya kuxhontelana halleluya kuyo negama likaYehova eYerusalem bangabi salandela ukuqikelela kweengcinga zabo kububi bentliziyo yabo embi kuxa lamzi uya kuthanjiswa kuxa iYerusalem entsha iya kuthanjiswa kwaye zonke izizwe zomzi ngaphaya kwisithilelo sahloko sama-22 ithi amasango awayi kuvalwa ebusuku kuba kuyi kubakho busuku phaya kwaye zonke iikumkani zomhlaba ziya kuzisa intlonelo nozuko lwazo kuwo lo mzi iindonga zawo ziya kuba yiyaspire nelitye lesardisi amatye azintlobo ezili-12 kwaye amasango ali-12 aya kuba yiperile enye eyommeleleyo nganye kwisango ngalinye akuyi kubakho sidingo sakhandlela phaya akuyi kubakho kukhanya kwalanga kuba imvana esesazulwini somzi iya kuba kukukhanya kwaye iya kubakhokelela abantu bayo kubomi obungunaphakade kuya kubakho imithi emibini imile omnye kwicala ngalinye lomlambo kwaye iya kuba yeyempiliso yesizwe lowo ngulowo uthanjisiweyo oya kuza umzi ongcwele usihla usuka kuthixo uphuma ezulwini usiza emhlabeni masithabatheni ngoku okuya kwenzeka ngela xesha oh ingaba niyayithanda masityhileni kuIsaya 65 nje umzuzu intle kakhulu ukuba siyitsibe intle kakhulu ukuba nje siyishiye kungaba shushwana kodwa masiqhubekeni nje kuIsaya 65 phulaphulani into eya kwenzeka ngela xesha kwaye nje zibuze sihlobo esingumoni ukuba ningakwazi ukukuphosa oku uIsaya 65 masiqaliseni malunga nomqolo we-17 phulaphulani wonke umntu zondelelani ngoku oku kungexesha lemileniyam xana eyona ngcwele ithanjiswa ngokuba niyabona ndiyakudala amazulu amatsha nomhlaba omtsha angakhunjulwa awokuqala angenyuki athi qatha engqondweni kodwa nina yibanye nemihlali nigcobe yiloo nto ndiyidalayo kuba khangelani ndidala iYerusalem ndidala iYerusalem leyo iYerusalem entsha ukugcoba nabantu bayo ukuba babe nemihlali yintoni intambiso uvuyo lwenkosi dala iYerusalem igcobe nabantu bayo babe nemihlali kwaye ndiyakugcoba ngeYerusalem ikumkani etroneni kubungangalala bobukhosi betrone itrone yanaphakade kunye nabantu banaphakade nemihlali yanaphakade kumzi wanaphakade oh bethu ndiyakugcoba ngeYerusalem ndibe nemihlali ngabantu bam kwaye ilizwi lokulila lingabi savakala kuyo nelizwi lokukhala akuyi kuba savela sana oluneentsuku nexhego elingayizalisanga imihla yalo kuba umntwana uya kufa engominyaka elikhulu ezelwe kodwa umoni atshabhiswe engominyaka elikhulu ezelwe kwaye baya kwakha izindlu bazihlale baya kutyala imidiliya kwaye baya kutya isiqhamo sayo abayikwakha aze omnye ahlale oko kukuthi uyafa aze unyana wakho athabathe indawo yakho bakhe omnye ahlale abayikutyala aze omnye atye oko kuba njengemihla yomthi iya kuba njalo imihla yabantu bam kwaye abanyulwa bam baya kudla imisebenzi yezandla zabo imihla emide benemihlali abayi kuzixhamla ngokulambathayo bazalele ukhwanqiso ngokuba bayimbewu ayisikeleleyo uYehova nabaphume ezibilinini zabo banabo kuya kuthi bengekabizi ndiyakuphendula laa ntambiso izukileyo emva kwekherubi ndiyakuphendula kwaye besathetha ndiyakuva ingcuka nemvana ziya kudla kunye ingonyama iya kutya umququ njengenkomo uthuli liyakuba kukudla kwenyoka kwaye aziyi kwenza bubi zingayikonakalisa kuyo yonke intaba yam engcwele utsho Yehova ningayiphosa Hayi, buyela msinyane apha kwakhona kunye noIsaya ethetha kwakhona kwisahluko seshumelinani, umqolo wokuqala ukuya kowethoba, phulaphulani oko akutshoyo apha kwakhona xana efumana umbono. Emveni kokubona abafazi indlela abaya kwenza ngayo kwimihla yokugqibela, ni kuhle uIsaya ishumelinani ukuya kwisinye, kwaye kuphuma igatya esiphunzini sikayese, isebe eliya kuqhama liphuma ezincanjini zakhe. Yayingubani lowo? UKristu. Liphuma ezincanjini zakhe. Kwaye umoya kaYehova uya kuphumla phezu kwakhe, umoya wobulumko, wokuqonda, umoya wecebo, wobugorha, umoya wokuqonda kunye ukoyika uYehova. Kwaye uya kumenza akhawuleze ukuqonda ekoyikeni uYehova. Kwaye akayi kugweba ngokubona kwamehlo akhe, anga ngokokuva kwendlebe zakhe, kodwa ngobulungisa uya kugweba abasweli, akhalimele izikreqo zabo ngenxa yabalulamileyo bomhlaba, kwaye uya kulibetha ihlabathi ngentonga yomlomo wakhe, ambulale wongendawo ngomoya wemilebe yomlomo wakhe. Yoba bobulungisa iqamesi lesinqe sakhe, ibe yintembeko iqamesi lamanqe akhe. Kwaye ingcuka kananjalo iya kuhlala nemvana, nengwe ibuthe netakana lebhokwe, leyo ibhokwe, nethole, nengonyama entsha, nenkomo etyetyisiweyo, okanye ithole, okanye ingonyama, kunye nenkomo etyetyisiweyo, kwaye umntwana omncinci uya kuzikhokela. Inkomo kunye nebhere ziya kudla amankonyana azo, kwaye ziya kubutha ndawonye, kwaye ingonyama iya kutya umqukru njengenkomo, kwaye umntwana owanyayo uya kudlala phezu komngxunya wephimbi, nomntwana olunyulweyo uya kubeka isandla sakhe elukhozweni lweliso lerhamba. Aziko nakalisa okanye kutshabalalisa kuzo zonke iintaba ezingcwele zam, kuba umhlaba uya kuzala lulwazi njengamanzi egubungela ulwandle. Oh, kuya kukula Yerusalem intsha, leya intsha yona isebe apha libhekiselele kwilesebe likaDavide, ulisebe nehlumelo. Ngoku, emveni koku, umtshakazi uyavela. Emveni kweeveki ezingamashumi asixhenxe, umtshakazi uvela kwisityhilelo, isahluko seshumelinethoba, owokuqala noweshumelinesithandathu umqolo. Ufika kunye nomyeni wakhe, ukumkani onamandla, oobethu, andiyazi nokuba siya kuyifumana yonke okanye hayi, nje yifumane ukuze kuhle masifundeni nje indawo yayo kakade. Apha kulapho umtshakazi uya kuza emveni koko, yabona, emveni kokungena kwemileniyam. Emva koko uKristu uyabuya kunye nomtshakazi kanye isinye ukuya kwishumi elinesithandathu kunye nesahluko seshumi elinethoba. Emva kwezi zinto, emveni kwentshutshiso, emveni koyeha, emveni kwamatywini, emveni kwezibetho, emveni kokulahlelwa ngaphandle kukaSathane, emveni kokubekwa kwemileniyam, qaphela, emveni kwezi zinto ndeva izwi labantu abaninzi ezulwini lesithi, haleluya, usindiso nozuko nembeko namandla ngawe Nkosi uThixo wethu, ngokuba iyinyaniso kwaye inobulungisa imigwebo yakhe, ngokuba uligwebile ihenyukazi elikhulu elo laliwonakalisa umhlaba ngombulo walo, waze waliphindezela igazi labakhonzi bakhe esandleni salo. Kwaza kwakhona bathi haleluya, waze umsiwalo wanyuka usemaphakadeni nasemaphakadeni, elo lelidala ibandla elilihenyu, umsiwalo wenyuka. Aze amadoda amakhulu angamashumi amabini anesine kunye nezilo ezine zaqubuda zamnqula uThixo lo uhleli phezu kwetroni zisithi amen, haleluya. Laza izwi laphuma etroneni lisithi, umdumiseni uThixo wethu, umdumiseni uThixo wethu, nonke abakhonzi bakhe kunye nani abamoyikayo abancinci nabadala. Ndaza ndeva yanga lizwi lesihlwele esikhulu, phulaphulani, nantsi bandla, emveni kokuba linyukile kwisahluko sesithathu, nali libuye, yabona, kwaye ngoku umqolo wesithandathu. Ndaza ndeva yanga yayililizwi lesihlwele esikhulu kunye nanjengezwi lamanzi amaninzi nanjengezwi lendudumo enkulu lisithi, haleluya, ngokuba iNkosi uThixo uSomandla iyalawula. Haleluya, qaphela, umtshato wemvana uyeza ngoku, apha yena uyeza. masivuye sigcobe sizukise ngokuba ufikile umtshato wemvana umfazi wayo uzilungisile nanku yena esiza bobabini umtshakazi nomyeni wanikwa ukuba athiwe uwambu ngelinene ecikizekileyo emhlophe ecocekileyo ngokuba ilinene ecikizeweyo bubulungisa babangcwele waze wathi kumbhala banoyolo abo babizelwe esidlweni somtshato wemvana waze wathi kum lana ngayinyaniso amazwi kathixo laza ngawa phantsi ezinyaweni zakhe ukuba ndimnqule waza wathi kum lumka ungenzi njalo ndingumkhonzi kunye nawe abazalwane bakho kwaye ndinobungqina bukayesu nqula uthixo ngokuba ubungqina bukakristu bukayesu ngumoya wesiprofeto ndaza ndabona izulu livulekile kunye nehashe elimhlophe ow bethu kwaye lowo uhleli phezu kwalo wabizwa uthembekile nenyaniso kunye ugweba ngobulungisa kwaye esenza imfazwe kwaye amehlo akhe aye njengelangatya lomlilo nentloko yakhe izizithaba ezininzi wathweswa ntoni kumkani ye kumkani enegama libhaliwe elingaziwa namnye kodwa ungenguye kwaye wathiwa uhambu ngengubo ethiwe nkcu egazini kwaye igama lakhe labizwa ilizwi likathixo ekuqalekeni wayekho ulizwi wayenguthixo kwaye ilizwi lenziwa inyama laze lahlala phakathi kwethu lalingubani uyesu kwaye igama lakhe libizwa ilizwi likathixo kwaye imikhosi eyayisezulwini yalandela yena iphezu kwamahashe amhlophe benxibe ilineni ecikizekileyo emhlophe necocekileyo uzuko nanku yena esiza emlonyeni wakhe kwaphuma ikrele elibukhala ukuze lisithi qwaka isizwe kwaye uya kuzilawula ngentonga yentsimbi kwaye uya kunyathela isixovulelo sewayini yomsindo nengqumbo kathixo usomandla kwaye engutyeni yakhe nasethangeni lakhe kubhalwe igama kumkani kakumkani nonkosi kankosi ngayiyintoni abantu bakhe babesandula kumthwesa yena ikumkani yekumkani nenkosi yenkosi ukubuyela emva kwitempile yakhe engcwele ethanjiswe ngobukhona bukathixo ukuze ahlale aze alawule kwimileniyam kunye nebandla lakhe amen ukubonakala kunye nekumkani enamandla kuthabatha indawo yakhe ecaleni layo entsha ethanjisiweyo yasebukhosini itempile ngoku injongo entlantlu ntandathu yesityhilelo isithandathu isinye ukuya kwisityhilelo ishumi elinesithoba amashumi abini ananye izalisekile kulaphulani ngoku ekuvaleni amatywini asixhenxe amaxilongo asixhenxe izibethwe ezisixhenxe ooyeha abathathu umfazi elangeni ukukhutshwa kwamtyholi okanye inamba ebomvu uza phakathi kwala maxesha ngexesha lexesha lentshutshiso enkulu musani ukuyilibala zonke ezi zinto zenzeka ngeli xesha kodwa nasi isizathu esintlantlu ntandathu sokuza kwakhe ingaba niyayikholelwa elinjani ukuba lelizukile ixesha eligcinelwe abo bayithandayo inkosi ndiyakuxelela sihlobo asinakukwazi ukukuphosa okuya musa ukukuphosa okuya nantoni na oyenzayo qiniseka ngoku kwicawa elandelayo ukuba inkosi ithandile ndifuna ukuzisa ukuba iya kundinceda ukubonisa nje ngqo apho nganye yezo ntsuku zisixhenxe apho zenzeka khona ukuzisa into ekwanye endiyenzileyo namhlanje ize ndibeke loo maxesha asixhenxe iiveki ezingamashumi asixhenxe kanye kwindawo yalangcwele yamayuda ndize ndibonise nje kanye apho siphila khona apha ekupheleni inkosi ithandile ingaba niyamthanda yena ungakwazi ukuphosa izulu sisekupheleni kwexesha yintoni azele kuyenza into yokuqala eyakwenzeka ngaphambi kokuba uyesu eze emhlabeni yintoni into yokuqala ibandla liyakuba yintoni chwiliwe ingaba uyesu uyakuza emhlabeni ajikeleze engcwabeni aze axhawule izandla utata nomama athethe nathi sonke apha aze anyukele phezulu hayi iyakuba njani siyakutsho oku kuni ngalo ilizwi lenkosi thina abasadla ubomi nabaseleyo amatesalonika esibini sahluko sesihlanu thina abasadla ubomi nabaseleyo ekubuyeni kwenkosi asisayi kubaphangela okanye ukubathintela abo abaleleyo kuba ixilongo likaThixo liyakukhala abafele kuKristu bayakuvuka kuqala size thina abasadla ubomi nabaseleyo siyakuxhwilelwa phezulu kunye nabo kuya kuyihlangabeza inkosi esibhakabhakeni siyakuxhwilelwa simke ngesiquphe ngokuqhanyaza kweliso ngeliyaxesha oko kuphelisa isigaba sebandla ngoko ezantsi apha emhlabeni uThixo uqalisa ukugqubisana namaYuda uyakubakho abaprofeti ababini sahluko seshumele nani siyakukuchola okuya ababini abathanjisiweyo abaprofeti njengoEliya noMoses endicinga ukuba ngabo kwaye baya kuzisa iziqalekiso ezinkulu emveni kokuba bebonile ukuba baqokelele kwaye iRoma yaphula umnqophiso wayo laa nkosana embindini wale veki yeshumeli nesixhenxe iyakwaphula umnqophiso neRoma okanye iRoma iyakwaphula umnqophiso noIsrayeli kwaye oko kuyakubangela isikizi liqalise ukusasazeka kwaye kuyakubakho impuphuma enkulu xana intsalela yentlanga intombi eleleyo inamba iRoma yatsica amanzi emlonyeni wayo ukuba lenze imfazwe nentsalela yembewu yomfazi ethe yagcina imithetho kaThixo iRoma iya kukwenza oko ingqungquthela yecawe iya kubahlanganisa bonke ize izise amaYuda kule ngqungquthela ize iwabuyisele kunqulo lwetempile yawo kwakhona ku-Itho inkosi ophuma eBhayibhileni kwaye aya kuba nebandla lawo ayintoni ngoku ndiyifumene njengoku ngokutsha ngoku asisizwe ayaqondo ingaba kunjalo kodwa awanalo unqulo lwetempile yawo okwangoku kwaye xana abaseka unqulo lwetempile ibandla liyakube limkile uThixo uyakube equbisana namaYuda njengesizwe kwaye ngoko xana besiziswa kule ngqungquthela iRoma iyakuwaphula embindini womnyaka wamashumi asixhenxe emithathu nesiqingatha iminyaka uyakuwaphula laa mnqophiso kunye nawo ize ibangele isikizi eliphanzisayo lwandele entshabalalisweni emva koko uya kuthabatha iProtestanti nomYuda aze abathutshise ngela xesha aba baprofeti babini bayakuma baze bawuqalekise umhlaba ukuba akuyikunamvula kwimihla yokuprofeta kwabo kwaye baya kubiza umlilo ezulwini nayo yonke into engenye linda nje wena sinokuninzi okulele apha okubekelwe thina ukuba sifunde oh onjani ukuba mkhulu uThixo anguye onjani ukuba nenceba uba zihlobo mandikutho oko njengomalusi wenu aniqondi inyweba eniphila phantsi kwazo aniqondi kukho amadoda amaninzi amakhulu kukho abangcwele abaninzi kukho amawaka amadoda angcwele athi afa kwiminyaka yagqithayo amadoda azaliswe ngumoya ebengathanda ukuba ngawaye ubonile lo mhla eniphila kuwo masiwuxhamle mna nawe yintoni engenye esinayo esikhangela kuyo yintoni enye esingayenza emveni koku kuphi apho siya khona yintoni eza kwenzeka kufanele siye ndaweni ithile aninakuhlala apha lonke ixesha ningacheba ingca yenu kwiveki elandelayo ufuna ukuchetywa kwakhona ehe kabini ngaphambi kwela xesha ungakhulisa abantwana bakho ubatyise idinala yabo ngexesha lesopolo balambile kwakhona ubatyise isopolo balambile kwakhona kwintsasa elandelayo ubathengela ipere yezihlangu ukuba bafana nabam malunga nezimbini okanye ezintathu iinyanga ubathengela enye ipere ubathengela iimpahla ngale nyanga inyanga okanye ezimbini ubathengela iimpahla ezintsha yabona akukho nto iqhubekekayo akukho nto izinzileyo akukho nto enokuma ungabunqweneli ubutyebi obungendawo belihlabathi obubola ngokukhawuleza kangako yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade azisayi kudlula ixesha lizele kukuguquka okukhawulezayo akukho nto emhlabeni engenakushukunyiswa eyakuma yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo Phulaphulani. Njengoko siqubuda inhloko yethu ukuba kuzange wathabatha isandla sakhe akunakuza nje uyenze ngoko. Ntombi encinci, uyentle intombazanana encinci ngoku. Iinwele zakho zintle, izidlelana zakho zibomvu, kodwa uyayazi nje iza kuba ngungomso de ziya kunyamalala. Sazi kanjani kuphela kwiveki ezayo iintsholongwane aziyi kutya emhlabeni ezo zintle zincinci izidlele ezibomvu? Mzalwane osemtsha, womelele, mkhulu, izoso ezomeleleyo, unolangazelelo olukhulu. Kodwa emveni kwethuba njengomso eziyazintle inwele ezijijekileyo ziyanyamalala kwaye onazo eziseleyo nazo ziyakuba ngwevu. Lawo makhulu amaxa alulekileyo ayakukhona neentsholongwane ziyakutya ezingalweni nasenyameni ziyakukuthwala zimke nawe zikuse eluthulini. Ngifuna nifikelele phezulu nize nibambe isandla sakhe ngoku.
God, you.
Indawo ezininzi ndizibonile phansi ngokusondele kumashumi amathathu ananye eminyaka emveni kwedesika. Ndiye ndabona izinto ezimbi, ndiye ndabona izinto ezizukileyo. Eyona nto imbi endakhe ndayibona ebomini bam, njengoko ndikhe ndabona abantwana abalambayo esitratweni, ndibabonile oomama bengqiba ukuba bafumane iqhekeza lesonka. Eyona nto imbi endakhe ndayibona ukubona indoda, umntu kwaye ofanele abe ngunyana kaThixo, esifa engamazi uThixo. Ndiyakhumbula umfazi emile emnyango ngobunye ubusuku weli bandla, wandihleka kwaye wathi, andiyikuvumela inkomo yam ibe nolwahlobo lwenkolo onalo. Ngaphantsi kweyure ndabizelwa esibhedlela. Umfazi omhle malunga namashumi amabini anesibini eminyaka ubudala wayekhala, "Sisani lamshumayeli apha." Wayengumkatolika ngenkolo. Xana ndenyukayo usista omdala wathi, "Kusemva kwexesha kakhulu mzalwane uBrenham uye wafa malunga nemizuzu emihlanu egqithileyo." Ndathi, "Ndingambona na?" Wathi, "Ukhale efuna wena." Kumazwi akhe okugqibela, "Zisani lamshumayeli umzalwane uBrenham." Umyeni wakhe wayephaya ekhwaza, "Menzele umthandazo, yenza umthandazo." Ndathi, "Sekusemva kwexesha kakhulu ngoku." Ndatsalela ikhuselo ezantsi. Wayenamakhulu antsundu amehlo, umfazi omhle. Wayenamabala amancinci anqumleze ubuso bakhe, eenwele ezingathi zibomvu, enomtsalana kakhulu. Wayebulalekile kakhulu, de amabala avela cacileyo ebusweni bakhe njengamaqhakuva. Amehlo akhe ayetyudisile aphuma kwiindawo zawo ngolu hlobo, kwaye kakade amathumbu akhe nezintso zisebenzile, nto leyo ikwi wonke ubani uyakwenza okuya njengoko besifa maxesha amaninzi. Kwaye nankuya ephaya elele kula meko, umlomo wakhe uvuliwe kwaye amashiya akhe apha ayegqume isiqingatha sendawo emnyama yemehlo lakhe. Andisayi kuyilibala laa ngoma yeza encingeni yam. Ndandime ngakwicala lendoda kanye ngaphaya ePort Fartin isifa, bandibizela ecaleni kwebhedi yayo, kwaye ndandithandaze kunye nayo apha esiguqweni ngobunye ubusuku. Yabeka ingalo yayo kumfazi, ndathi, "Susa ingalo yakho kwelo nenekazi." Yathi, "Ndilikhokelela kuThixo." Ndathi, "Hayi, ingalo yakho ijikele kuye." Andikholelwa kwinto efana naleya. Yaba nomsindo ngakum, yaphuma ngomnyango. Ndaya kuyo ethubeni kamva xana yayisifa, yandijonga ebusweni yathi, "Musa ukundithandazela mzalwane uBill, ndilahlekile, ndimkile." Ndathi, "Konke endakho ndakuzuza kube kumkile." Ndema kanye phandle phaya egopheni intwanana ukusuka apho ngenye imini kwindoda eyandibizela ecaleni kwebhedi yayo xana yayisifa, yathi, "Bendisoloko ndifuna nje nanje nanje." Yathi, "Kodwa ndizange ndayikhonza inkosi, amatyeli amaninzi endawagcinayo ukungayi esiguqweni." Yathi, "Mzalwane uBrenham, thandaza ukuba uThixo enze intombi yam encinci ingxengxeze ngezinto endithe ndazenza, mhlawumbi ingenzela inkosi into ethile." Ndathi, "Oko akunakwenzeka mzalwane, izinto obufanele uzenzile zilahlekile." Ndema ngakwindoda ndiyibona isilwa amademoni kangangamashumi amabini anesine eyure. Yathi amademoni ayemi ecaleni kwebhedi yayo kunye namatyathanga ezintanyeni zawo. Yathi, "Ungawavumeli andifumane." Yakhala, ndayibamba ebhedini. Yathi, "Nali yalimile, akuliboni? Liza kum." Yayimlahlile uThixo ithuba elide. Wayenovimba abakhulu bezele yingca eyomileyo, bezele ingqolowa, amahashe amahle omdyarho. Ngonyaka phambi kokuya waqalekisa uThixo ebusweni bakhe, waqhwaba umfazi wakhe ngokuza emnqubeni. Yayazi yintoni eyenzekayo, umbane wabetha ifama yakhe, waze wabulala amahashe akhe, watshisa ingca yakhe esikiweyo. Yaza indoda yafa kuhlobo oluthile lwesiqalekiso, isilwa amademoni angazi kuyo. Kwaye umhlobo wam omdala uZuko emile ngaphaya weze kupheleni kwendlela. Ndathi, "Ingaba uyahamba tata?" Wathi, "Yiyo le Bhili." Ndathi, "Injani?" Wathi, "Konke kuhle." Wathi, "Zisa abantwana bam ecaleni lebhedi, yabeka izandla zayo ezityhafileyo phezu kwakhe ngamnye wabantwana bakhe yaze yabasikelela yaxelela oonyana bayo ababini yathi, "Phakamisani izandla zam, siphakamiseleni phezulu njengoYoshua noKhalebu benzayo." Samangaliso yayiza kuthini? Yathi, "Usuku lolonwabo, usuku lolonwabo, kusukela uYesu wazisusayo izono zam. Wandifundisa ukulinda ndithandaze, ndiphile ngovuyo yonke imihla." Sinazo ezinye zezo zinto zokuza kuzo zihlobo. Akukho namnye kuphela ukunqwenela ukutya okulungileyo, kuqhuba imoto entle, ukuba nokona kungcono esinokuba nakho, andimbeki tya, konke kulungile. UThixo ufuna ube nako okuya, kodwa masiphakamiseni izandla zethu ngoku ngelixa sicula. Ngeli xa simile, masijike nje size siqhawule izandla kunye nomnye umntu ngoku. Siza kuqhubekeka inkonzo nje umzuzu, kodwa ndifuna ujike ngeli xa sicula omnye umqolo wala ngoma. Yenze bawo, yenze tata, kuThixo. Yenze mncinci, yenze mzalwana, yenze mzalwana. Ingaba anivuyi nangaye, yithini amen. Bonke abo bamthandayo, yithini mayibongwe inkosi. Bonke abo abakholwayo ukuba niyakulamzi umbombone, phakamisani isandla senu, sigcineni nje umzuzu kunye nengoma yakho. Ingaba nikuthandi na okuya? Niyamthanda ngoko. Ngoku ningalibali kusasa ngecawe ezayo ngecala leyo sithoba kwaye emva koko siya kuzama ukuba inkosi ithandile sigqibe ngexesha sibe nomthandazo wabagulayo icawe elandelayo kusasa ngamashumi amathathu eyelisithoba. Kulaphulani nje kulomqolo. Ngoku ndinikeza inkonzo kumalusi umzalwane uNeville ukuba abe namazwi akhe okuvala nantoni anokuyitsho.